Blog Talk Radio.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganye. Intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura. Nimosho twigoboto itera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize.
Nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje. Intwaro yacu ni Idane bitano tutavangura. Nimucyo twigobotorikera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize.
Mpagurukire rimwe nkabivuga, turandure umuco wo gucinya inkuru, twubake umuco wo koroherana, duhe buri wese kwishyira akizana. Maze twubakire ku bwiyunge, muri demokarasi izira amacenga.
Nyamamare hose iraganje. Intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura. Nimucyo twigoboto itera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize.
U Rwanda rwubatswe n'inyabutatu, gasu gasu tutarese gatwa. Tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga abone ko twuzuzanya.
Nyamamare hose iraganje. Intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura. Nimucyo twigobotorikera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize.
Dufite byinshi duhuriyeho, turi muri mbuto zidutandukanya. Gusa menye ko nunda babara babazane na mbere kirimo. Maze twubakire ku bwiyunge muri demokrasi izira amacenga.
Rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje. Intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura. Nimucyo twigobotorikera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize.
Ndi Rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya Kanyandekwe. Ndi Rudasubirana inkubito rutonoshereza kurinda. Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo.
Radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda, ivugira Washington DC. Turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi ku mbabarire, aho turi kuwa mbere ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2021. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, tuje uyu munsi kwa mbere kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Reka tubanze tubisegureho. Ubusanzwe kiba ku cyumweru, ariko ku cyumweru twagize izindi nshingano ku buryo tutabashije kukibagezaho. Kubw'ibyo rero mutubabarire, n'uyu munsi noneho tubonetse kugira ngo tuganire ku bukene n'imibereho mibi y'abaturage, aho umunyarwanda afashwe nabi mu Rwanda. Umunyarwanda akomeje gukubitika, aho umunyarwanda atakigira amashyi no mu mudiho, aho umunyarwanda atakigira majya n'amaza, aho umunyarwanda areba heza hehejo hazaza ntahabone. U Rwanda rwaragowe, u Rwanda rwarakubititse, u Rwanda rwahuye n'akaga. Hari aho njya mbona benshi bamdika bati akaga ni ukuyoborwa n'akaga n'agatsiko ayoboye. Abanyarwanda rwose nta buzima, nta gakondo, nta kubaho, byose ntibakibigirira uburenganzira. Ni akaga rero gakomeye kandi gakomereye umunyarwanda. Ese azabyikuramo gute? Azabivamo gute? ejo heza hazaza h'umunyarwanda ni hehe hazaboneka bitewe bigenze gute bikozwe gute byazakorwa mu buhe buryo burya ngubabaye niwe ubanda urugi niko mu kinyarwanda bavuga ubwo rero umunyarwanda nakomeza kubabara nyine akomeza gutsikamirwa natabanda urugi nta bindi ni wewe wenyine wo kureba ikiri kiza gikwiye kumukorerwaho ndetse akagerageza no kwirwanaho kugira ngo arebe heza hejo umwana we kugira ngo arebe heza hejo hebwite reka none kwizimba mu magambo turebere hamwe byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema mba munyumva ijambo n'iryanyu
we ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuhuje nshuje na Serge mufatanye ku banga rw'ibyuma ngasuza kandi abanyarwanda bose bakunda radio itahuka baduteze amatwi ngubu bakunda n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwe hariko ngasuza abayoboke bacu b'abanyarwanda aho bari hose n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka n'abantu bo muri sosiyete sivile ndabashuhuje uyu munsi rero tariki ya karindwi z'ukwa gatandatu 2021 twafite ikiganiro gifitwe kigizwe n'ingingo zitandukanye ariko ingingo zacu turazica mu bice bibiri hari izo tubanza gushyira mu gice cy'ubukungu noneho izindi ngingo ebyiri tuze kuzishyira mu gice kirebana na politike yo mu karere aho turebe ukuntu abantu b'intiti barimo kugumya kwamagana Kagame kubera ipfobya by'ubwicanyi kubera ko yapfobeje ubwicanyi bwakorewe muri Congo akaba nako yarabuhakanye no gupfobya mapping report no gupfobya Prix Nobel yahawe Dr. Mukwege hari abantu rero bo mu bihugu byinshi byo ku isi b'abanyabwenge b'intiti bamaganye icyo gikorwa cya Kagame cyo gupfobya ubwicanyi bwakorewe muri Congo ingingo ya kabiri tureba amagambo turayifatanye n'ingingo ya kabiri ireba ukuntu Kardinali Kambanda nawe yapfobeje ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda zo muri Congo tumubaza tuti kuko biragaragara ko asa naho ajustifia iyicwa ry'abana n'abakecuru muri Congo ngo kubera ko ngo bari bivanze n'abajenosideri ngo bashaka gutera u Rwanda turareba ikintu rero bisobanuye kugira ngo umuntu w'umukaridinali ufite umuntu w'umukaridinali uri mu rwego rwa karidinali ajustifiye iyicwa ry'abana n'abakecuru mu nkambi zo muri Congo kandi mu Rwanda ahubwo bigenda bigaragara ko abantu benshi abantu baturage boroheje bagenda ubu ngubu bateye intambwe kuva 1994 abantu batangiye kujya bumvikana abahutu bagatabariza abatutsi bagatabariza abahutu mbega bigaragara ko hari ikintu cyahindutse mu mitima y'abantu abantu barenze benshi ntabwo ari bose abantu benshi barenze ibyabaye 1994 imitima yabo irahinduka ariko umuntu w'umugwigo nkuriya we akaba agifite ubukana agifite uburakari agifite ubugome bwo 1994 ugasanga nta ntambwe nimwe na milimetero nimwe yateye kuva 1994 turabireba mu ngingo yacu ya kabiri mu ngingo yacu ya mbere rero turareba ibibazo biri hirya no hino by'ubukungu ni ingingo ziri enye turi bufatanye tuzishyire mu ngingo imwe ingingo reka ntangire dore no ku ngingo ya mbere hari ingingo hari inkuru imaze gusohoka mu kanya rwose gashize cyane inkuru yanditswe n'ubari ku Museke kandi ndeba abantu bayanditse ni ku mbese ndebe oya ni Kigali Today yo mu kanya gashize imaze kwandika nk'umwisaha imwe ishize imaze kwandika ngo izindi nkingo 50,000 ngo za Pfizer ngo zigiye guhabwa abageze mu zabukuru anga muri iyi nkuru rero baravuga ngo hari inkingo 50,000 zimaze kugezwa mu bigo mu bitaro n'ibigo nderabuzima mu Rwanda hose ngo zikazahabwa abagejeje ku myaka 75 banayirengeje donc abahere guhera ku myaka 75 akaba ari bo bazahabwa izi nkingo iyi nkuru tudukomeze tuyisesengure muzi neza ko hari ikiganiro twakoze kuri radio itahuka inkingo zigera mu Rwanda turabaza tuti ese ubyibuke neza abo abagombaga gukingirwa byihutirwa niyo bakingiwe daburo donc inkingo ziraje ariko hari abagombaga gukingirwa byihutirwa bagomba guhera ku bantu bakuze abafite uburwayi bukomeye ni bagomba guhera aho bakingira turabaza tuti ese nibo bahereyeho ariko twasanze igisubizo ari oya kubera ko inkingo za mbere zaje zabanje guhabwa abantu bo muri FPR mwibuka ko uwitwa Gatabazi Jean Marie Vianney wari guverineri y'intara y'Amajyaruguru ari we muntu batubwiye wa mbere wakingiwe muri kiriya gihugu noneho ubwo ngo yanakingiye mu nkingo ziriya zindi bazaje mu buryo bwa magendu ngo inkingo igihumbi zaje mu buryo bwa magendu mu buryo butari ofisiyeri zaje nizo muri Covax zije baragumye bakingira bakingiye nabwo abantu bafite aho bazahurira na n'abamukerarugendo n'abari abantu bagombaga kuza mu nama ya ibihugu bivuga uriya muryango wa CHOGM ibihugu bivuga icyongereza abo bantu nibo bahereyeho bakingira muzi neza ko badutangarije ko bakingiye abantu bakora mu mahoteli bakingira abamotari ngo bazatwara abo bantu bazaza mu nama ya CHOGM bakingira abadaso bakingira wenda n'abantu bakora mu kibuga by'indege ahantu hose abantu bashobora kugera abo bantu bagomba kuza mu nama ya CHOGM iriya itazaba itakibaye nibo bakingiye bwa mbere mwibuke nanone ko Kagame yagiye yakoresheje inama ya biro politike ya FPR akavuga ngo mu byibuke neza ngo abari mu nama muri iki cyumba mwese ngo murakingiwe bati twarakingiwe twarakingiwe nyagasani cyangwa twarakingiwe afande bose baradukingiye ubwo ni ukuvuga ngo n'abari mu abategetsi bose mu nzego zo hejuru abagize biro politike bose barabakingiye ibyo twabimenye ari uko habaye inama ya biro politike FPR Kagame yabaza abantu bari mu nama ati mwese mwarakingiwe bati twese twarakingiwe bo ubwo ko aba bakecuru n'abasaza b'imyaka 75 nibo bagomba guherwaho ariko ntabwo aribo bahereweho abahereweho murabumvise none hashize amezi 15 muzi neza ko iriya covid yaduzutse mu Rwanda muri mu kwezi kwa gatatu 2020 kuko kwa 2020 ku itariki ya 14 ngire ngo cya 15 ngo yadutse baraje bakingira abantu bose ubashize amezi 15 noneho ariko gukingira ngo bakingiye mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka birumvikana abantu bakingiye batihutirwa abakuze abarwa harimo n'abantu ngo bagomba kwafite ubumuga bagomba guherwaho ngo bari mu biturage naho bose batigeze bakingirwa none bageze batekereje gukingira abantu bakuze nyuma abandi bose abasore bo muri za FPR iyo ngiyo muri za biro politike batwara za moto bakora mu mahoteli inkumi n'abasore bakiri batoya bose barabakingiye abakuze bagomba guherwaho n'ubu niho babageraho niho bategereje kubakingira mutekereze rero ibyo bintu bibera mu Rwanda ibi nta handi bibera muzi neza ko ku isi muri twagiye tubona muri Peru ngire ngo muri Argentina hari cyangwa muri Guatemala cyangwa muri Ecuador singire ngo hari ahantu henshi nanga mu Budage byarabaye aho abantu bagiye bahanwa kubera ko abakiri batoya bikingije kandi batari bagera ku murongo baravuga ati wowe uri ministre w'ubuzima wikingije ute umugabo wawe cyangwa murumuna wawe wamukingije yakingije ugate kandi ataragera ku murongo bagomba kubikontrola bakavuga ati tuzahera kubakuze kurusha abandi ariko mu Rwanda ntabwo ariko bimeze bahere ku bantu bo muri FPR amutari abadaso bishi byose umva ni ibintu biteye ubwoba bibereka ko rero ibintu byose ntago biharira umutungo gusa na n'inkingo baraziharira ibintu byose nyine biheraho mu bintu byose ibintu byiza cyose kije gihera ku gatsiko reka tujye ku yindi ngingo indi ngingo nanone isohotse mu kanya iravuga abacuruzi 180 nayo isohotse mu kanya rwose ngo irusizi ngo abacuruzi 150 barahunze bajya muri Kongo bajya gucuruza muri Kongo ariko iyo nkuru tugeze kwiganiraho mu byibuka nanone suruma ubu ngubu haje izindi detaye iyo nkuru yaravugaga iyo nkuru yavuga ngo Rusizi abacuruzi ngo Rusizi mu museke com isohotse mu kanya kashize rwose haje asohotse uyu munsi ngo Rusizi abacuruzi 150 ngo bagiye gukorera muri Kongo akarere gashinzwa kubigiramo uruhare muri inkuru rero twize no kwiganiraho yavuga ko abacuruzi bagiye bafungirwa bagiye bafungirwa ngo amaduka yabo ngo na COVID-19 natangira ngo abi muri urungu barabafungiye bakabwira ngo nibaje gucuruza ikamembe ngo ni ukuvuga ngo hari ahantu hari amazu y'ubucuruzi runaka y'abantu runaka babafurusaga ngo bagiye kuyacururizamo abo bacuruzi rero ngo amaduka yabo bashyireho ingufuri na za butike bati mwebwe mujye gushaka mujye gucuruza ikamembe muri urungu mujye gucuruza ikamembe bose ngo barahunze bigira gucururiza muri Congo Ibukavu noneho ikibazo rero abenshi bakanemeza ko ngo abacuruzi bagiye kubera imisoro miremire iri mu Rwanda basoreshwa cyane muri Zaire bagomba basoreshwa amafaranga makeye leta ikavuga ko nkurikije amakuru ari muri iyi nkuru baravuga ngo leta yemeza ko ngo hahunze abacuruzi 150 gusa usibye ko no mu karere kamwe gatoya hashunze abantu 150 n'abantu benshi cyane abacuruzi 150 mu karere n'abantu benshi cyane bahunze bakajya kwicururiza muri Congo ariko ngo abacuruzi bo bemera ko ngo hahunze ngo abantu ngo bagera abacuruzi bagera ku 600 ngo bavuye mu Rwanda bakagera muri Congo urumva ko u Rwanda rwabuze imisoro myinshi cyane rwatakaje imisoro myinshi cyane urumva ko bazasorera Congo bikaba bituruka hehe kuko babyemeza ni ukuvuga ko mu Rwanda hari imisoro miremire hari igitugu urumva barabahatira kujya gucururiza mu mazu y'abantu runaka kandi wenda babafite wenda akenshi babafite n'amazu nayo mabutike amazu biguriye cyangwa bafashe inguzanyo bacuruzaga mara yabo bwite bakagufurusa ngo uyakinge ujye gucuruza mu nzu y'umuntu runaka ujye kumuha icyashara kandi urufite aho ucururiza ukunguka udakodesha kugira ngo ufite ahantu ucururiza udakodesha umuntu agufurutse ngo genda ajya mu nzu ya kanaka ujye ukodesha urumva ko ni ikibazo gikomeye mbere n'abantu barahunze abacuruzi bo muri za Rusizi barahunze bajya kwicururiza muri Congo leta yavuga 150 ariko bakavuga ko bagera ku 600 bahunze umva ko cyo nacyo ni ikindi kibazo ku rundi ruhande hari inkuru yasohotse batubwira ko ngo ivuga ko ngo muri Central Africa hari ya Rwanda rufite abasirikare ngo hari opportunity cyangwa se hari amahirwe menshi cyane yo gukora ubucuruzi ngo u Rwanda ngo rwarabonyeyo ngo Touadera uri utegeka Central Africa ngo yahaye u Rwanda ngo hegitari 200,000 ubutaka bwa hegitari 200,000 kubera ko ngo ubutaka ngo ni bwinshi cyane noneho abagiyeyo rero ngo bagiye gutata isoko ngo bakavuga ko ngo ibintu byose wahakorera ngo byakunguka ngo uhinga worora ngo nta mahoteli ahaba nta kintu kimwe gihari nta bucuruzi buhari nta ibintu byose ngo ni nta mashanyarazi ahari ubutaka buraho ntibuhinze amahoteli ntayo ngo za discotheque ngo ntazi haba ngo ibintu byose wakora ngo byakunguka urumva ko bafite inyota bamwe bafite inyota yo guhunga nanone bagahungisha amafaranga yabo bakajyana muri Central Africa kubera iki kubera ko uriya president Touadera wa Central Africa yavuze ko abanyarwanda bazaza baje gushora imari muri Central Africa bazamara imyaka 10 badasora kandi mu Rwanda barasoreshwa amafaranga cyane ryose urumva n'abari mu Rwanda barimo guhunga bigira muri Congo sinahanu bari ibanga ko abenshi bagiye bakajya muri za Mozambique bakajya muri za Angola na ko za Zambia na za Malawi kubera gutinya imisoro urumva rero ko niba Central Africa ivuga iti muzamara imyaka 10 mudasoze urumva ko ababishoboye bazagenda abenshi ndetse na banke numvise banke ni banke sinzi banke nabonye Kigali ivuga ko nayo iri hafi iri pure yo kuba yabafasha abashaka kugenda bakajya gushora imari muri Central Africa soroma umuntu akibaza niba u Rwanda rugaragaza ko ubwarwo rukagaragaza ko gushora imari mu Rwanda bitoroshye abantu bari guhunga bazahamagarira gute abandi bantu bo mu mahanga kuza gushora imari mu Rwanda nabo ubwabo barimo kuruhunga bajya gushora imari hanze berekana ko kubera imisoro n'ibiki byose usibye ko bavuga ko ngo umuntu uzaza mu Rwanda ngo uzaza gushora imari mu Rwanda ari agashora amafaranga arenze miliyoni nawe ngo azamara imyaka 7 adasoreshwa urumva ko ni akabazo gakomeye baravuga bati umunyamahanga uzazana miliyoni y'amadolari mu Rwanda ntabwo azasoreshwa azamara imyaka 7 adasoreshejwe ariko ku rundi ruhande tukabona abanyarwanda bacuruza ibintu byoroheje bicuruza ubutike bihuje bagerageza kwibeshaho bacuruje bafite ubucuruzi bworoheje leta irabasoresha amafaranga menshi cyane kurushaho amafaranga menshi cyane ku buryo bamwe babayoburije yo guhunga igihugu bakajya gucuruza muri Congo kandi igahamagara u Rwanda rugahamagarira abanyamahanga kuza gushora imari mu Rwanda ngo ntibasore urumva ko hangaho nanone ni ikibazo gikomeye kiri udasho mu Rwanda harimo demokarasi byo ntago abasha kwisobanura ko abanyagihugu ubasoresha amafaranga y'umurengera bakageraho bahunga igihugu bagahungisha imari yabo bakajya gucuruza mu kindi gihugu kurundi ruhande ugahamagara abanyamahanga ngo nibaze bacuruze ku buntu bamara imyaka irindwi badasora urumva ko ahangaha ni ibintu bitumvikana muri politiki ntago umuntu yabisobanura noneho reka tujye ku yindi ngingo nayo isa nkaho irebana n'ubukungu murabona ko hari inkuru nayo yasohotse ivuga ko ngo Rwanda Air ngo yishimiye kuba kugirana umubano na Qatar muzi ko bavuga ko Rwanda Air na ko Qatar yashoye amafaranga 49% mu mutungo wa Rwanda Air yaguze imigabane 49% mukagura 63% by'ikibuga cya Bugesera ariko ubu turavuga Rwanda Air gusa amakuru nabonye rero muri iyo nkuru yo mugiye komu ikintu cyantangaje nuko ngo bavuze ngo muri 2018 ngo Rwanda rwagombaga kugura indege nye nini cyane zo gutwara abapasaje ndabore izo bafite zirahomba Rwanda ni societe nako no kugura Rwanda Rwanda ya ni societe itaje yunguka ikora ihomba ariko barashaka ku kongera indege izo bafite nzo zirahomba ariko ngo muri 2018 ngo bashaka kugura indege zindi enye ebyiri nini za Airbus n'izindi ebyiri za Boeing noneho ngo baje ku amasezerano baje kuyasesa barabireka babishinguka mu byo kugura izo ndege enye kubera ko ngo bagiranye umubano na Qatar yafashe imigabane muri Rwanda Air 49% ngo nimaze kubabwira ngo noneho izajya ibatiza indege izajya izibatiza indege zo gutwara abapasaje nibagiraho bakenera ku wenda mu bindi byerekezo ngo bamaze kugira ibyerekezo 2026 bajyamo bazajya bakenera izo ndege kandi ngo baravuga ngo izo ndege ngo gutizanya indege ngo ntago ari ibintu by'igitangaza ngo Qatar Airways ndifite indege nyinshi cyane zayihezeho kubera ibibazo bya COVID-19 ziri mu bubiko zihagaze zabuze icyo zikora ngo yega bavuga ngo yajyaga zite ngo zitiza kompanyi ngo nibari Air Italia simbizi ariko uruva ko ba biyemeje aho kugira ngo bagure indege zabo ubundi ngo bakoraga ibyo bita leasing ngo ni ikodesha gurishwa izo ndege nyine bavuga nini bagomba kugura byari gukora leasing cyangwa se ikodesha gurishwa nuko bimeze none ngo rero ngo nabyo babivuyemo ngo barashaka kujya bazitira batira indege Qatar Airways kubera ko izifite ziri mu bubiko zabuze icyo zikora zabuze akazi ziraho ngaho zirahagaze mu mahanga ari gusa ngo ikindi muri iyo nkuru nabonyemo naho bavuga ko Rwanda Air muri 2019 yahombye miliyoni 26 z'amadolari n'ibice bibiri by'amadolari ubwo ni amadolari ni amafaranga y'u Rwanda miliyari 26 Rwanda yahombye mu mwaka umwe mu mwaka wa 2019 muri iyo kandi ngo aya makuru y'iki gihombo bavuga ko yatangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe ubwikorezi angaha rero ni ikibazo gikomeye twiye kwibaza abanyarwanda abanyarwandakazi ni gute igihombo cya Amerika tukimenyeshwa n'abanyamerika dufite umugenzuzi wa leta uko ujya kugenzura amafaranga ahantu hose leta ishyira amafaranga amahana amafaranga yari ari hose umugenzuzi w'imari ya leta yagombye kujya kuhagenzura ariko kubera ko muri iriya Rwanda ya harimo amanyanga menshi cyane umugenzuzi w'imari ya leta ntazi biberayo ntiyemerewe no kujya kuhagenzura kandi leta yashyira amafaranga menshi babwire ko umwaka ushize bavuga ko bahashyize miliyari 122 n'uyu mwaka bakazashyira miliyari 145 ni amafaranga menshi cyane ugera urebye ko bajya kugenzura n'ibigo nderabuzima bajya kubigenzura baba bashyizemo miliyoni imwe cyangwa amafaranga 500 bakajya kugenzura ibiraro byubatswe bite ishuri ryubatswe rite baguze intebe z'abana bakajya kugenzura intebe z'abana intebe z'amashuri zatwaye amafaranga ibyo bintu byose bitwara amafaranga ubusa byose bajya kubigenzura ariko Rwanda yitwara miliyari 145 mu mwaka ntibemere kujya kugenzura ntibazibereyo angare umuntu akibaza nkuko twabaje ubushize muri bwo 2019 batubwiraga ngo hanyerejwe mu Rwanda hanyerejwe cyangwa se amafaranga yacunzwe nabi mu Rwanda ngo yari miliyari 9 miliyari 8 ibice bingahajya yegera miliyari 9 ngo yanyerejwe cyangwa yacunzwe nabi ibyo nibyo umugenzi w'imari ya leta yatubwiraga none bakaratubwira ko muri uwo mwaka batubwira ko ngo amafaranga miliyari 9 hafi miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda yacunzwe nabi n'ibigo bya leta na leta ubwayo bakatubira ko leta nako Rwanda yahombye miliyari 23. Ni kuvuga ngo ari amafaranga Rwanda yahombye miliyari 23 ntabwo agaragara mu mafaranga yacunzwe nabi. Kuko ari izindi cya gihombo gishobora kuba cyaraturutse yuko Rwanda yacunzwe nabi, bashobora kuba baranyereje, bashobora kuba barakoze ibindi bintu byinshi cyane n'ari no gucunga nabi kubera ko n'ibisosiyete imara imyaka 5, 6, 8, 9, 10 buri mwaka igenda ihomba nuko ko ibicunzwe nabi birumvikana. None ni gute batubwira ngo mu Rwanda habonetse ngo amafaranga yacunzwe nabi ni miliyari 8 gusa, kandi ku ruhande hari izindi miliyari 23 batatubwira uko byagenze, kandi nabyo ari igihombo cya leta. Anga harumba ko rero imibare y'umugenzi imari ya leta nayo nta muntu ugomba kwiha agaciro kubera ko hari ibintu byinshi, hari igihombo cyinshi kibera muri kira gihugu, hari ahantu henshi adasunutse izuru atemere kujya kugenzura, kandi habera igihombo, habera ruswa, habera kunyereza umutungo amamiliyari n'amamiliyari, bigatuma rero imibare atanga idashora ituzuye kubera ko urumva nibuvu utanze ngo mu Rwanda ngo utangaje mu Rwanda ngo amafaranga acunzwe nabi ni miliyari 8 cyangwa se 9 muri 2019. Noneho ku rundi ruhande tukaba dufite ikigo cya leta none cyahombye miliyari 23, ntutubwire impamvu cyahombye, niba baranyereje, niba byarahaje mu ruswa, niba ari management mbi barayacunze nabi, ntubitubwire. Urumva ko ibintu bituhaye ntabwo ibintu biba byuzuye, ni ibintu bibabaje cyane imicungire ya kiriya gihugu. Mwumva ko ni ibintu biteye ubwoba. Mbo ikindi indi ngingo umuntu isa naho ijyanye n'ubukungu umuntu yaganiraho nanone ni ingingo ijyanye na n'umwarimu wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ryo muri Nyagatare. Umwarimu ngo hari umwarimu dongo yisha muri Kaminuza y'u Rwanda, leta yamwambuye amafaranga miliyoni 10, amafaranga y'u Rwanda miliyoni 10, amafaranga aturutse ku masaha supplementaire, amasaha y'umurengera. Umwarimu yigishije ngo yigishije amasaha y'umurengera amasaha ibihumbi bitatu na 2016. Noneho ntibayamwishyura, kandi ngo agahora yandika yishyuza leta ayo mafaranga ye. Leta rero yanga kuyamwishyura umugabo yarigendeye ngo yibere Bugande. Anje ndaguha ijambo mu kanya, ndakubona. Noneho ngo uwo mwarimu wa kaminuza yibereye i Bugande, yajyanye n'amanota y'abanyeshuri yigishaga. None abanyeshuri babuze uko abigenza, abanyeshuri babuze amanota yabo, ariko biturutse yuko leta nayo yambuye uriya mwarimu. Mu bisubizo rero biri gutangwa uko nabibonye, ntabwo bari kuvuga niba uwo mwarimu azishyurwa, ntabwo birimo. Kubera ko igisubizo cya mbere batanga, baravuga bati abanyeshuri bazasubire mu masomo, ayo makredi yose bazasubiremo ayo masomo bazasubiremo. Ariko nanone bakavuga bati bigaragara ko niba aramuka bayasubiyemo buri mwana byamusaba kongera gutanga amafaranga 162,500 buri mwana kubera gusubira muri ayo masomo, kandi yarayarangije. Urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye. Noneho Rektori wa Univerisite y'u Rwanda yazanye ikindi kintu akandi gashya, yaravuze ati abana niba abantu bareze amasomo bakayarangiza noneho bazabahe ibizami gusa. Aho ngaho ni ikibazo gikomeye, ariko urumva ko niba umuntu yatsinze ikizami kongera kumusubizamo ikizami nacyo ni ikibazo. Ariko none twibaze impamvu leta y'u Rwanda kandi uyu mwarimu ntabwo ari wenyine, imurimo miliyoni 10. Nta kuko tubizi iki kibazo twagiye tucyumva kenshi ko abarimu b'u Rwanda karasa kivuze ko bashobora kuba murimo amafaranga ikintu ryose batamuhaye, kandi hari n'abandi iki kibazo twagiye tucyumva ko muri Kaminuza y'u Rwanda abarimu benshi bafitiwe ibirarane by'amasaha supplementaire bakoze cyangwa se amafaranga ya misiyo leta yanze kubahemba bikamara imyaka n'imyaka. Uyu ntabwo ari wenyine, ahubwo niwe watinyutse kuvuga, yarahunze. Abandi bagomba kuba batinya kuvuga kugira ngo bitabagiraho ingaruka, bagaceceka, bagacenguka, bashira bakanga kwiteranya na leta. Ariko leta ibafitiye imyenda birazwi, ibyo bintu byaravuzwe turabizi. Ahangaha rero bizagera bazagombye baceceke bemere amafaranga bakoreye biyushya kuya leta iyajyane iyabanyanganye. Ni ikibazo gikomeye. Noneho ahubwo ikibazo gikomeye kindi umuntu yabaza eske ni logique, ni ibintu biri normal ke Kagame ajya muri New African muri umuryango umwe bw'Afrika agatanga kado ayiha abagore, murabyibuka ngo organization z'abagore muri Afrika ngo yabahaye kado y'ibihumbi 500 by'amadolari. numva yaje no muri Norvege sindi gihugu yaje mu kiburayi hano ngo atangara umwana w'urwaye amuhaye 50,000 y'amadolari muri ko Kagame yahaye kado nanone ya imiliyoni imwe y'amadolari biya bihugu bya Saheli bitanu ngo birwanya terorisme yabahaye miliyoni imwe y'amadolari ariko bwende yarimo bwa uburyo bwo kwiyegereza ubufaransa bo none muzi neza muribukana none ko Arsenal yahaye miliyoni 39 z'amadolari ubu ni miliyari 39 mwibuka ko PSG yahaye miliyoni 10 z'amadolari ubu ni miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda noneho ukibaza ni gute umuntu ashobora gutanga kado zimeze gutyo ku isi yose atarabasha guhemba abarimu be abantu afite imyenda bakoze amasaha biyushya kuya bakazinduka bagakora akazi badasiba akazi akaba ababere imyenda imaze imyaka 10 atarabishyura yarangiza kiperimeta kujya gutanga kado zingana gutyo ku isi yose kirya no hino gena atanga makado ni ibintu biteye ubwoba ibi biratwereka ko buriya butegetsi ntakigenda ko nta ni morale bari abantu nta ibintu bakora ni ibintu biteye ubwoba kugira ngo abakozi bawe ubaje imyenda ingana gutya y'imyaka 10 ariko ugende utagaguza amafaranga hirya no hino kugira ngo abantu bakwemere kugira ngo wenda baguhe imyanya muri New Africaine kugira ngo bumve ko murabona ko na Qatar burya bifite amakipe benshi fasha hano mu bihugu by'Iburayi bukagamba bashaka kwigereranya mu rwego rwa Qatar kubera ko wenda bafatanyije Rwanda ya ati wenda babaye mu Tirisi akagenda bakajugunyamo amafaranga n'icyo bizo kwiyerekana uko Qatar ariko mwumva ko imuhiriwe ibintu biba byacitse abarimu imyaka 10 badahembwa ejo bundi batweze twaganiraga ku muntu w'umusaza nako ku muntu w'umuturage uvuga uti wavugaga ngo bamusenyeye umurongo w'amashanyarazi waraje uhita mu isambu ye bamusenyera imitungo amaze imyaka 20 kuva muri 2002 atarabona ingurane ariko Rwanda rukirwa rutagaguza amafaranga nakuriya rero ikibazo twakunze kubaza eske bari abantu ega mushyemo n'iki gihombo cya Rwanda ya basa nkaho ari ikompanyi y'ishema iteye ishema u Rwanda ukabona abantu bose nabize bumva ko Rwanda yari ishema ryabo ari ikintu cyiza ariko n'ikintu gihombye u Rwanda wowe leta kubereye imyenda imaze imyaka 10 itarakwishyura ariko ku rundi ruhande irahomba miliyari 26 mu mwaka ari Rwanda ya izi itumye ari Rwanda ya itumye leta ihombeje u Rwanda miliyari 26 wowe ntibakwishyura bagufite imyenda wowe ushimishijwe nuko Rwanda ya ibaho ariko Rwanda ya ikora ihomba yahomba amamiliyari yose bigatuma nabe bikakugiraho ingaruka bigatuma leta ibura amafaranga yo kwishyura umushahara wawe yo kwishyura amashahara supplementaire wakoreye kwishyura ayo mafaranga y'iminsi wakoreye kubera iki gihombo kivuye muri Rwanda ya yarangiza kagutera ishema dufite indege ukumva ubyamamaje ukagumya ugashyigikira politiki ya FPR yo kuzana iriya mishinga yose imishinga yo kwigaragaza ariko ihombye igihugu urumva ko wowe ubwawe ushyigikira ibintu biguhombya ndongo abanyarwanda bashyigikira ibintu bibatera igihombo ko niba ushyigikira imishinga ihombye igihugu kigahomba ntikibashe kukwishyura amafaranga umushahara kikugomba cyangwa n'amafaranga wakoreye cyangwa ibyo byawe cyangije urumva ko wowe ubwawe ushyigikira imishinga ya FPR ihombye igihugu ariko nawe bikugira ingaruka abantu rero bagombye kumenya kurwana ku ngaruka zabo bakavuga icyambere kurwana ku ngaruka zabo nako umbabarire abantu bagombye kumenya kurwana ku nyungu zabo banze urwane ku nyungu zawe ubundi ibindi uzabitekerezaho nyuma kubera ko niba leta ikora imishinga ihombye igihugu wowe ukabihomberamo kubera ko igihugu cyahombye nge numa nta mpamvu n'imwe yo kujya gusingiza iyo mishinga yo kujya gusingiza iryo shyaka ritegeka igihugu bikora politiki y'ubukungu nabi bigatuma nawe uhomba utishyurwa ibyo ugomba kwishyurwa reka ndekeraho ngaho nshake Ange turi kumwe Ange uranyumva
ndakumva nawe muranyumva
Ange ikaze mu kiganiro turagushimiye cyane kubona waje nagwa akanya ugasuhuza abatwumva noneho ugafata umwanya ugatanga ibitekerezo ku ngingo tumaze kuganiraho nize ko abashe kuzikurikira urakoze jambo ni ryawe
murakoze cyane mbashimire mu muyobozi w'ikiganiro kandi mbona n'umwanya wo gusuhuza Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abakunzi ba radiyo itahuka mwihanganire ningiyemo nsa nk'ukerewe kubera ko nagize akabazo tekinike, ariko kuvuga amahirwe nabashije kwinjiramo nta kibazo. Mu by'ukuri natangira mbwira abanyarwanda ngo bihangane, kubera ko kugeza uyu munsi wa none FPR na Kagame babereka inda y'ibirenge, cyangwa bakabereka igicuba cyuzuyemo ubusa amata barangije kuyinywera. Kuko izi ngingo uyu munsi wateguye zimeze zirerekana, nkuko tumaze imyaka cyangwa se nkuko byavuzwe mu myaka myinshi yose imaze abanyarwanda babwirwa, mu by'ukuri nta kintu ubutegetsi buriho bushobora kuzageza ku baturage, kubera ko umurongo bugenderaho ntabwo ari abaturage. Icyo bushyira imbere ntabwo ari abaturage, bwanga abaturage ku mugaragaro, kandi rubikora mu bice byose bishoboka. Ahangaha rero wenda mbereye aho natangiriye numva wari ugeze kuri kiriya kibazo cy'uko leta ishaka gukingira abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 75. Mu by'ukuri kandi nk'uko wabivuze, natwe twese abanyarwanda tubizi, yaba n'abari mu gihugu, hari abantu bari munsi y'imyaka y'abantu bakagombye gutangiriraho, cyangwa se abantu bafite ibyago byo kuba batakira korona. Usanga igihugu cyacu kigendera ku rwango kandi rukagendera ku gatsiko. Bwaje burwanya leta Habyarimana bavuga ngo yubatse akazu, ariko bo ntabwo bubatse akazu, baragiye bafata etaje barayubaka, barangije bashyiramo ibyo byabo. Uyu munsi wa none rero abanyarwanda, ibyo tugomba gukora byose tugomba kumenya ko tugomba kwemera tugapfa nk'ibimonyo, cyangwa se tugomba gushyira hamwe tugakuraho ubutegetsi bubangamiye abanyarwanda, imibereho myiza y'abanyarwanda. Kubera ko ku isi yose kandi n'izo nkingo ntabwo ari uko baziguze mu mafaranga yabo, izo ni inkingo baba bahawe kugira ngo barengere abo bantu wavuga ko bari mu murongo utukura, bashobora kuba bagira ibyago byinshi cyane. Rero iyo urebye uko bakora, kandi si muri iyo domaine gusa, ni mu bice byose bitandukanye by'ubuzima, urwango bafitiye abanyarwanda rubatera kwikunda. Kubera ko ubaye uri umuperezida ukunda igihugu, ufite na minisiteri avuga ko ikomeye yita ku buzima bw'abanyagihugu, ikije ubanza gusaranganya mububona bafite intege nkeya kandi babikeneye, bashobora kuba bacikwa n'amagara igihe icyo ari cyo cyose utabahaye ubwirinzi buhagije. Ahangaha rero uyu munsi wa none aba bantu bari mu myaka 75 uyu munsi, wenda mperero muri 65, nibo bantu abenshi bakoze batanahembwa, nibo leta ibereyemo ibirarane, nibo bantu babona intica ntikizana cyane ko bakoze imishahara itarazamurwa kuri bamwe. Niho uzasangamo abakozi benshi ba leta n'abantu b'abarezi. Abo bantu kugeza n'uyu munsi ziko ari abantu bahembwa intica ntikize. Abo bantu bose ndongeramo n'abandi bantu, urasangamo n'abantu babaye abakada ba FPR bakomeye, abantu bitanze FPR ari ku rugamba, abo bantu bose bari muri iyo myaka. Rero utakiri muri ka gatebo FPR ibonamo bamwe Kagame yabwiraga ejo bundi, uwo nguwo kubona urukingo biragoye. Kandi wareba nanone urujya n'uruza rw'abanyamahanga baza mu Rwanda kubwo inyungu z'agatsiko, nanone abanyarwanda bo badatarabuka, ugasanga nabyo ni ibintu biteye ikibazo. Abo bantu barifite risk ikomeye cyane ko bashobora kuba bakwandura. Ahangaha rero niho abo bantu basheshe akanguhe ndetse n'abana n'abuzukuru babo bagomba kwicara bakavuga bati, se kubera iki isi yose ndetse bigendeye no muri programu ishinzwe ubuzima ku isi, koko twemere ko FPR yafunze abantu umwaka ibima ibiryo n'icyo kunywa n'icyo kurya,
wenda tuvuge ko ari ku nyungu zabo none se urukingo ko ruje nabwo bikaba nk'ibyabaye nanone muri lockdown ahangaha rero buri munyarwanda wese agomba gutera imbere narabivuze nongere mbisubiremo Kagame yanga abanyarwanda na FPR banga abanyarwanda gusa uzabishobora zabambarize ikosa abanyarwanda babakoreye kugira ngo babange urwango ugeze ahangaha aha nanone rero biragenda bikanahura na biriya bintu by'ubucuruzi byabari abacuruzi bavugaga bari guhunga bajya muri Congo ntabwo ari abacuruzi gusa bari abacuruzi wenda bo nuko baturiye kuri douane bwo kubera ko donke ubuhahirane bw'ibyo bihugu byombi bishobora gutuma bo bambuka mu buryo bworoshye ariko Kagame n'uyu munsi afunguye imipaka yose akavuga ngo abanyarwanda basohoke tekereza ko yasigara we na FPR gusa cyangwa se we n'umuryango we abanyarwanda bakigendera ahangaha ikibazo gikomeye kiri mu gihugu mwese murakizi uzi neza ko abanyarwanda bambuka ibyabo abanyarwanda barakubitwa abanyarwanda baricwa ku mugaragaro abanyarwanda bakorerwa karengane abanyarwanda ntibahabwa serivisi na nkeya zishobora kuba zaboneka ntabwo bazihabwa abanyarwanda babaho mu karengane nta hantu na hamwe nta mudugudu n'umwe mu Rwanda ushobora kugeramo ngo usange umuntu atagiriwe nabi abacuruzi uzi neza ko wenda ko abantu iyo bamaze kumera amenyo babashaje bakira abasore ntayo bari bafite bakamenya kwambara neza batari bazi kwambara bagatangira kugendana mu jet privé bibagirwa peut-être ko bigeze bacuruza n'inyanya cyangwa se ko bigeze barara mu nzu z'abandi bantu kubera ko babonaga arizo zari comfortable iyo urebye ibera mu Rwanda byo kwihenura kwirata kwanga bababaye kandi aba bantu bose kugira ngo FPR igere ku butegetsi hari abemeye abana babo bakaburara hari abemeye gufata amakredi kugira ngo FPR ifate ubutegetsi hari abacuruzi bagurishije ibintu byabo abo bantu bose barangajwe bacibwa imisoro barasenyerwa abandi baricwa abandi bagerekwaho ibintu bitabaho mbese bahinduka navuga ko bahinduka rubebe mu gihugu cyabo kandi banahinduka rubebe mu bintu bwabo bakoze bakoresheje n'amaboko yabo nta maraso y'abantu bamenye nta bantu bahemukiye nta bantu by'irenara abo bantu bose rero bari mu gihugu n'abana n'abuzukuru babo uyu munsi rero unababwiye uti ndazana ngiye gucukura umwobo mu Rwanda mutungukire nko muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa muri Congo cyangwa mu Burundi abo bantu bose bakigendera niba rero ubona abantu b'icyangugu bari buhunga ku mugaragaro akagenda ajya muri Congo agiye gucuruza akaba nk'uwamize nkeri mu Kivu abo bantu no kubera ko ari guhunga ntabwo ahunga kubera ko hari abanzi bateye igihugu ari guhunga abo bantu bita ko ari abategetsi barinda abaturage ari guhunga iyo sisiteme ibeshya abanyamahanga ko iteza imbere igihugu aha nanone rero bikaba nanone cya kintu kirahura na biriya bintu biri kubera navuga ngo muri Centrafrique muri Centrafrique naho nibyo bya bindi ahangaha dufite igihugu gifite abayobozi bakora bacuramye nk'uducurama kubera ko ibyo bakora rimwe na rimwe ari igihe ubyumva ugatekereza peut-être ko ari abasazi baba babyanditse urabona igihugu cy'u Rwanda abacuruzi ntibashobora gukora ubucuruzi bisanzuye mu gihugu cyabo bakore habayeho transparency habayeho isoko ryaguye hakabaho concurrence pire parfait ku buryo mbese umunyamwuga mu bucuruzi ari gukora mu gihugu ntabwo ari byo bikora none donc bakora dumping ku isoko bagakoresha monopolisme ndetse bakanafata n'isoko ryawe business bakayikwaka noneho bakaguca n'imisoro myinshi cyane barangiza bagazana abanyamahanga bo bagakora ku busa umbwire nawe umuntu aje mu Budage ari umunyarwanda akicara agakora business mu Budage akamara imyaka 5 atishyura umusoro noneho umudagi akishyura imisoro no kugera hejuru kandi amadevize y'igihugu yasohotse. Noneho bakongera bakavuga bati nimuze mu gihugu cyacu tugiye abanyarwanda, nimuze muze mugende tugende dukore, nanone ahantu turabona umusoro ku busa, nako turakora nta kintu badusaba. Abantu ntibaragira iki, kandi mumenye ko kugeza uyu munsi South Africa ni igihugu kiri mu ntambara. Mu by'ukuri ibyo bintu nta kintu kiba kibyihishe inyuma. Abacuruzi bo mu Rwanda nabagireho inama ikomeye cyane, bagiye kuzabajyana muri Central Africa, bagende nibamara kugerayo batangira imishinga, babakubita amafuni, bamara kubakubita amafuni bakube business zabo, ubundi bavuge bati Boko Haram yategera barimbura. Mu Rwanda ni systeme mbi iriho ku isi, abantu batabizi uretse wenda nk'abantu b'abakamikaze bajya mu Rwanda, ariko nta muntu ushobora kuba afite ubwenge cyangwa ushobora kuba areba imbere hazaza muri business yiwe ngo ajye gushora business mu Rwanda. Ni abantu nyine bamwe nk'abacuruzi ba droga, abantu bajya mu Rwanda ni nk'abacuruzi ba droga cyangwa are mafia niyo bajya mu Rwanda, ariko ntabwo no mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo bareka gushora imari muri Uganda ngo ujye mu Rwanda, ntabwo bareka gushora imari muri Tanzania uri umuntu utekereza ngo ujye mu Rwanda, ntabwo bareka gushora imari mu Burundi ngo ujye mu Rwanda. Ibintu bibera mu Rwanda ni nko gucuruza ibicu, igicu nicyo udashobora gufata ngo ube wavuga uti mfite ikintu. Donc ibintu bibera mu Rwanda ni nk'ibicu. Aha nanone binahura n'ibi bintu birebana n'iyi kompanyi bavugaga ya Rwandeya. Rwandeya twakunze kuvuga kera ko ari itiyo isahura imfashanyo n'inguzanyo abanyarwanda baba bemerewe, izi nguzanyo zitabageraho zigacikira muri Rwandeya cyangwa bakitwaza Rwandeya kugira ngo basahure u Rwanda. Kuba rero Katari yavuga ko igiye kugirana kuva yemera ko yagirana koroperasiyo n'u Rwanda, ngewe byanteye ubwoba, bituma ngerageza kureba mu by'ukuri mu myaka yose imibanire cyangwa se urukundo Abarabu bakunda abirabura. Ndakumenyesha ko ibi bihugu by'Abarabu cyane cyane za Katari nako ni ibihugu by'Abarabu byose, ariko navuga nka Katari rakize Saudi Arabia na za Yemeni na za Kuwait ndetse ibyo bihugu ni ibihugu byanga abirabura urunuka kandi bikanabanena. Kuba rero wavuga ngo Katari igiye kwemera kugirana business n'u Rwanda, nuko haba hari ikibazo runaka gihari. Kandi muzi neza ko muri iyi minsi, kandi uretse na mbere ya corona na umugwira mu 2019, muzi neza ko ibintu birebana na transport aerienne byagize ikibazo gikomeye cyane, ku buryo amasosiyete menshi ndetse ni mu bihugu bikomeye n'Ubudage hari amasosiyete yagiye amanuka ayo masosiyete kubera ko konkurense ku isoko bitashobokaga. Rero Katari yo ishaka ko ibona amafaranga, kuba rero u Rwanda rwapfuka amaruti dukorane business cyangwa se mu by'ukuri tujye dukorana bo ntakiba twahe, kandi umenye ko icyo gihe bishyura amafaranga menshi cyane. Umenye ko Katari ni igihugu kimaze igihe muri business y'ibintu birebana n'indege, bo bafite entretien zose barazikorera. Rero kuba bafiziona indege z'u Rwanda zikajya zigendera muri Katari, ayo mafre akinjira muri Katari bagafata indege zabo bakazikodesha umunsi cyangwa iminsi runaka bakinjiza amafaranga bakoreye Katari, ni business nziza cyane. Nanjye mfite kampanyi rwose nafiziona n'u Rwanda, ayo mafaranga bakajya banyishyura bakankorera leasing nicaye kandi aturutse bayishyuye byose. Rero ntabwo waba ufite umupaki na umusazi nka Kagame muri business ngo ntimunsi ube wasiziona. Ndetse niyo mpavuna n'ibihugu byose ku isi baba bifuza ko babagira ibintu runaka bereka Kagame ko ari ibintu runaka. Ese ya madrone abanyarwanda babonye amaraso, ese ibintu byose babasinya hirya no hino rya shami rya Volkswagen abanyarwanda nizere ko bagenda mu Volkswagen n'ibindi byinshi cyane ntiriwe ndondora ahangaha. Ahangaha rero isi yose yabonye igihugu kiyobowe n'umusazi, ikagira ibona igihugu kiyobowe n'abantu navuga ko bafite ubwenge buke cyane banga bene wabo batifuza ko mwene wabo yatera imbere bibiro baragenda kavuga ati nimuze natwe tujye kwifatira ubundi yo ikigega gitobotse kidafite nyiracyo nyine uratoragura babantu bakagenda bakabereka ibiproje biri bizari bakumva ko bakomeye ese abagande ako ari igihugu kimaze gutera imbere kuki ayo maproje abazungu kandi gifite na n'ahantu hagari n'abantu bafungutse mu mutwe mu gihe na bine kuki abo bantu batajya gushoreza imari mu Buganda Tanzania ni igihugu n'isi yose yashyize mu bihugu biri mu iterambere ryirukanka banemera akavuga bati iki ni igihugu gitera imbere kuki abo bantu batajya gushoreza imari muri Tanzania ese ibihugu bya Tanzania ko bitiruka nka bijya mu makompanyi y'indege ngo bingabe ari byo bishyira imbere byo bishyira imbere uburezi nk'uko wari ubivuga ntabwo abarimu babo babambura bafata neza abarezi kubera ko ari inkingi ya mwamba y'iterambere ry'ejo hazaza h'igihugu bagashyigikira ko umuntu wese abaho akagira icyarya akagira aharyama akagira ikimutunga nabi ndetse ntage ntabe yatesha leta umutwe asabiriza ndetse ntabe yanateseka ngo agaragare neza agaragare nabi mu maso y'abanyamahanga bashobora kwinjira mu gihugu nyamara twebwe iwacu ni contrary dufite abayobozi navuga ko babagome bafite urwango ku baturage bakubita abaturage babagirira nabi babica urubozo babicisha inzara ndetse kugera naho bicisha inzara y'uburezi abanyagihugu bakabima ubumenyi kandi ubumenyi batekereza ko ari ejo hazaza h'igihugu ndetse ikigeretseho bakanangisha abaturage bayoboye n'ibihugu baturanye uyu munsi umunyarwanda agiye muri Congo bakamwica kubera ko ari ubuyobozi bubi buriho ahangaha rero ntizinge mu magambo mvunaguriye ahangaha abanyarwanda kugeza uyu munsi twabonye byinshi tuzi byinshi twiga byinshi buri munsi tubona amarira n'imiborogo buri gace kose k'u Rwanda ntahantu bitari nubwo wajya muri gereza ubisangamo nta munyarwanda n'umwe udafite akarengane kandi nta n'uwo bitageraho nabo bari mu bushorishori ntawe udafite mwene wabo babaye ibi byose rero ntabwo abanyarwanda bazabisohokamo ari uko bakomeje kuba inka ziri mu rupangu bari gukama ziziritse abanyarwanda bisaba ko bagomba kwizitura umugozi w'ubwoba bakizitura umugozi leta ya FPR igenda ibashyiramo wo gutatana bakunga ubumwe mbere y'uko babona amoko bakabona ubunyarwanda mbere y'uko babona uturere bakabona ubunyarwanda mbere y'uko bibonamo ubwibone runaka bakabanza kubona ko ubunyarwanda bakabona ko igihugu ari icyabo kandi ko ari bo bonyine bazagiharanira nta muzungu uzaza kukibatunganyiriza ubundi nibamara kubona ko bagomba gushyira hamwe abanyarwanda ibibazo bya FPR kubikemura bazabikemura byoroshye cyane ubu se makuru ko ejo bundi yaje mu Rwanda abanyarwanda ntibariho nawe hari icyo bimubwiye se yaje mu ndege agenda mu ndege ariko abanyarwanda baracyahangayitse abanyarwanda tugomba kwiga kandi tukigira ku bindi bihugu tutibohoye ubwacu tuzakomeza dupfe nk'ubushwiriri cyangwa nk'ibimonyo numva ndabampagarikiye urakoze
Ange turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe duhaye reka njye kwa Mushimiye Jean Pierre Mushimiye uratumva
ndabumva Edouard muranyumva
urakoze turakumva cyane turakumva neza utubabarire ntabwo namenye ko waje mu kiganiro bitinze ariko nta kibazo wafata ijambo ugasoza batwumva ukanatanga ibitekerezo byawe ku ngingo tumaze kuganiraho urakoze
urakoze cyane nta kibazo nabakurikiraga reka mbanze ngusuhuze na Ange umaze kuvuga na Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma suhuze abari kutwumva bose n'abazakurikira iki kiganiro kandi mbizeze ko dukomeza kugira ibiganiro byiza kandi bidufasha kugira ngo tugere ku mpinduka twifuza mu gihugu cyacu muri make rero ndumva mu byukuri naheraho Ange yarageze kubera ko yavuze ibintu ingingo zose asa n'uwazivuzeho. Hari ahantu avuze ati rwose ati igihugu cyacu kiyobowe nabi, abaturage baricwa, abaturage barafungwa, abaturage barakubitwa, abaturage mbese ikintu kibi cyose wavuga gikorerwa cyakorerwa ikiremwa muntu kirahakorerwa hariya mwa kiriya gihugu. Iriya ngingo yenda ntabwo yavuzeho cyane, yenda nanjye ndongeraho gatoya kakuriya mu Kardinali Kambanda utarigeze mu by'ukuri ugira icyo avuga mwaka karengane kose tubona buri munsi kuva yatorwa na mbere akiri Musenyeri, nta hamwe abantu bigeze bumva arengera umuntu uwo ari we wese urengana mwa kiriya gihugu. Urebye mu by'ukuri nk'urupfu rwa Kizito mwarabibonye, nta muntu wigeze agira icyo abivugaho, abo bantu bose bicwa, nta muntu wihaye Imana ugira icyo abivugaho. Yewe hari abantu bariya babunza abazunguzayi, mwagiye mwumva hari umuzunguzayi w'umudamu wigeze gupfira hariya muri Nyabugogo witwa Mahoro w'umukecuru wazunguzaga. Yewe abantu benshi bakicwa, iyo kiriziya rwose ntigira ikintu ivuga. Usanga ari ibintu bibabaje cyane kubona kiriziya ubundi ishinzwe kurenganura abantu bari kurengana n'itaba barenganura ariko ikabavugira igihe bafite ingorane. Abo bantu bose ntabwo twavuga yuko hatarimo abakirisitu bajya gusengera mu makiriziya hariya ya Katolika, ariko ugasanga mu by'ukuri Kardinali Kambanda yigiriye ku ruhande rw'umuntu w'umugome. Niba yihenda ari n'umuntu uri mu ishyaka rye cyangwa se wumva ashyigikiye FPR, ariko ngira ngo niyo yaba ari gukora amakosa nk'umuntu wihaye Imana yagerageza kubabwira bakareka guhemuka cyangwa gukora ibintu bibi. Nigeze kumva gusa umusenyeri umwe wigeze ibyumba ndumva ariho yavuze ati abantu muri gereza bamerewe nabi, ni mu gihe cya COVID ntago bari kugemurirwa, ni murebe uko mwabagira. Asaba n'abakirisitu kuba babateranyiriza inkunga ariko baramubuza. Gereza ndumva twarayivuzeho cyane, tuvuga duti abakirisitu ubutegetsi bwanze ko umusenyeri ahururiza abagereza bari bamerewe nabi kubera inzara mu gihe cya COVID. Icyo gihe bamurebye nabi kandi ari leta. Ubwo rero ugasanga mu by'ukuri abantu bihaye Imana ngiye mbona ari umusaraba ukomeye bishyiraho kuvuga yuko ngo bafite igikorwa cy'urukundo, bafite ibintu byo gukorera Imana, mbese bari mu nzira ya Yesu Kristu, uko Yesu yabagaho muzi ko yagendanaga n'abakene igihe cyose akavugira abakene aho barengana. Rero nkabona abakristu b'iwacu bafashe indi nzira n'abayobozi babo bafata iyindi nzira, ahubwo mukibuka nk'uyu umubishopu uyu nguyu wajyanye Rusesabagina amuvanye i Dubai, ugasanga buriya butegetsi bwa Kagame bwabaye mafia iteye ubwoba kugera naho bukorana n'abantu bihaye Imana bukabahinduramo abantu bibi, mbese nabo bakorana nka mafia bakumva ko Imana bakorera ni Imana ihemuka, ntabwo ari Imana yituzi dusenga abantu bose basenga. Ibi rero akaba ari ibintu bibabaje, nkaba ntekereza ko ari bimwe mu bintu tuzajya tubona by'ingaruka mbi tuzajya tubona nka biriya birunga biruka ubundi mitingito ibyorezo bigatera nk'ibi bya COVID bitabagaho kandi bikamerera igihugu nabi n'inzara. Ntekereza ko abaturage bazakomeza kubibona kubera yuko bimuye Imana bimika ubumana bwabo, bibagirwa ko Imana ariyo ishobora byose, ariyo yabagennye, ariyo yabahaye buriya burenganzira bwo kwita ku bantu. Ibi rero ni ingaruka abantu bazakomeza kubona igihe cyose buriya butegetsi buzaba bukiriho. Ni byiza kuvuga ko abantu bose barengana bagomba kurenganurwa kandi bakavugirwa. Burya ushobora no kurenganura umuntu ariko nibura niba nagize n'ingorane, niba ari mu ngorane ukamuvugira ukerekana ahari kurengana. Ngira ngo musige mubibona na bariya abanyamakuru mbese bigenga bacukumbura inkuru bavuga akarengane k'abaturage, ugasanga nibo bibasiye abenshi muri bariya abavuga akarengane k'abaturage nibo leta yibasira igashaka gushyiraho kureka ngo abavuga ibira by'imipira cyangwa umupira cyangwa se abantu bavuga ibintu bya prono, ugasanga nibyo bashaka ku mateleviziyo yabo, nibyo bashaka ku maradiyo yabo. Ariko umuntu urenganura abaturage ugasanga baramugendaho igihe cyose, niba umunyamakuru agiye agatara inkuru nziza, inkuru yenda ituma abantu bikosora cyangwa se ivugira umuntu urengana ugasanga uwo munyamakuru bamugendaho buri munsi hanyuma ingaruka zikaba zazindi z'ukubona nk'abantu b'abayobozi ba meya n'abariya bagitifu ugasanga barabirukanye kubera iki bagiye bakora ibintu by'amarorerwa byinshi byinshi nta munyamakuru washoboye kuhagira ngo atari inkuru ugasanga nibo bagenda bahemukira abantu abo ba local defense babica babakubita bagira gute ugasanga ubutegetsi buri hariya mu by'ukuri ntabwo ari ubutegetsi bwa kimuntu ni ubutegetsi burengana ni ubutegetsi buhohotera ni ubutegetsi mbese butigeze bubaho wagira ngo naho bavuga muri bibiliya muri Sodoma na Gomora ibyo rero ni ukuri ni ibibazo bikomeye cyane kubona aho umuntu w'umukene ukamufatanya n'ubukene bwe yaba agize ingorane nk'ubu covid yaje mwarabibonye ukuntu aho abantu bababwiye bati babateguze bati lockdown izatangira yenda ejo cyangwa ejo bundi ugasanga batanze itangazo nijoro saa sita z'ijoro umuntu wagiye hanze umuntu wagiye gusura inshuti ugasanga buze uko ataha kandi ari ibintu baba bagombye kuba bateguza abaturage ubutegetsi bwimukiye mu maboko y'umwanzi shitani sinzi aho abaganisha rero nakurikije inkuru yenda Ange yarimo avuga z'akarengane k'abaturage uretse ko ni nakenshi cyane ntitwanakarangiza ariko yenda ngiye no kwiriya ku byerekeranye na buriya bucuruzi bari abacuruzi bajya muri Congo nanjye numvaga hari icyo ndi buvugeho kubera ko nakivugaho nihuta ikintu ngiye ndi kubona niba abantu bari gucururiza ku mipaka bambuka bakajya hakurya muri Congo bavuze abacuruzi 150 bamaze kugenda buriya ni abazwi yenda ni benshi ariko umuntu akibaza pese niba abacuruzi bomotse bakajya hakurya ni ukuvuga ko n'abaguzi n'ababaguriraga nabo bazajya bajya guhahira muri Congo ni ukuvuga ko mu Rwanda rero hari ikibazo cy'uko abo baturage bahahiraga nk'hariya tuvuga icyangugu bazajya bajya hakurya guhahirayo imisoro abo bacuruzi batanga bazajya bayisiga muri Congo noneho n'urwo rugendo rungana gutyo umuturage akora ajya hakurya urumva narwo ni rurerure ugasanga rero nta nyungu nta n'ubyungukiramo umuturage babihomberamo cyane ariko na leta ikabihomberamo nta uzi uwo iriya leta rero ikorera muri make kuko niba uzi uti abaturage bari komoka bakajya gucururiza hakurya kubera ko imisoro hano mu gihugu ari mike uwo ukavuga uti muri Central Africa ntago basora muzakora imyaka 5 cyangwa 10 mudasora ese ko ubwo murumva iyo leta ibitazi ko ikibazo cy'imisoro ari cyo gikomeye nibibwira abantu ngo bajye gucururiza ahantu batazasora kandi kabizi neza ko hari n'abayihunga bavuga bati imisoro ni myinshi ukibaza utese gute wowe waba uri umuyobozi hari abantu bashinzwe ibintu by'ubucuruzi ahantu bashinzwe biriya bintu by'imisoro rero ni waba utaranabyize ariko mu by'ukuri nawe ushyize mu gaciro nk'umuntu usanzwe ushobora kuvuga utese mu by'ukuri kuki abaturage bajya gucururiza hakurya bagahitamo hariya kuki iyo misoro batayigabanya cyangwa se ngo bakoreshe ubundi buryo bwo kugira ngo abantu babone ibicuruzwa hafi kubera ko byanze bikunze leta ibihomberamo nta muntu ubyungukiramo muri biriya umuturage arabihomba cyane ariko na leta ntibyungukiramo ugasanga rero ni nk'uko twavuze nk'uko nari nabivuze leta ntabwo ikirebera abaturage ntabwo ahubwo nubwo twavuga yenda ngo ni inyeshyamba zitegeka kiriya gihugu ariko biranarenze hari ibintu mu by'ukuri bidasaba ubwenge bitagusaba gucukumbura ariko ukibaza impamvu babikora bikakuyobera ikibazo rero nanone dufite gikomeye ni uko nk'aba bantu baba barashoboye kwiga kujijuka abo twavugaga abakaridinari n'iki ntabwo ushobora kujya kuba karidinari mu by'ukuri utarize ngo usome kandi bigaragare ko usobanukiwe na bariya abasenyeri bose ariko ugasanga nabo barabishyigikiye ubwo ugasanga nta muntu muzima ari uwageze mu ishuri utararigezemo ugasanga ahubwo abo batize bazi kwicururiza bazi uburyo bakwibonera amafaranga cyangwa se bazi gushaka ahantu hari isoko ryiza bashobora gucururiza ugasanga nibo bazi ubwenge kurusha wa muntu wamaze imyaka 20-25 yiga kuko ibintu yize ntabwo ari kubikoresha nta n'icyo bimumariye ugasanga mu by'ukuri igihugu cyaroramye ku buryo utabivuga ikindi navuga kuri iriya Rwandeya ni abantu b'abishongozi ni abantu bashaka kwerekana ko ngo bari mu bintu bya likise gusa muribuka igihe hajyaga haba ikibazo cy'amafaranga amahoteli agahomba ariko ugasanga bari guha nk'iriya hoteli ya Marriott ugasanga barayiguriza amafaranga ariko nk'ubucuruzi busanzwe bw'abaturage ntibagire icyo babamarira ahubwo ugasanga barabaca imisoro irenze n'iyo batangaga ariko kumva Marriott yahombye kandi ni y'abanyamahanga ugasanga niyo bari kushakira inguzanyo abaturage bakabihorera ubwo rero buri abategetsi dufite hariya mu byukuri ni ubutegetsi mafia ni ubutegetsi nanone burimo abantu binjiji ariko babahanga mu kwiba mu gukandamiza abaturage na abahanga mu kwica abaturage na abahanga ubwo ngubwo nta uzi impamvu imana ishobora kuba yaravumye abanyarwanda kugira ngo ibahe ubutegetsi nka buri gihe kingana gutya ariko ntago abantu bashobora kwiheba ubu turabona abantu bari kurengana mu byukuri kubera baba bavuze ariko ntago abantu bagomba kugira ubwoba bakomeze bashiri ku bwoba natwe dukomeze dukora ibyo tugomba gukora buri wese amenye ikimukwiriye ko nta ugomba kwicara nta ugomba guceceka baradutera ubwoba uko bashoboye ariko natwe tugomba gukomeza uko byakagenda kose ariko tukareba ukuntu twakwikiza buriya butegetsi mu by'ukuri twaravuze ariko tuzakomeza tuvuge ushaka kumva zumva ariko kandi igihe kigomba kugera tukibohora kuko ndabona aricyo kigomba gukurikiraho kuko turavuze kandi twavuze byinshi bihagije ariko ntituzanabireka rero abanyarwanda kazi dukomeze dushyigikirane dukore ibyo dukwiye gukora ntihahandi inzira amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu Edward nabangarukiye aho ngaho murakoze
urakoze cyane reka njye kwamba dukumba dukora kumva halo mbado ko uratwumva
ya ndabumva halo
okay natwe turakumva mbado ko bati jambo ugasoza abatwumva ugatanga n'igitekerezo cyawe jambo ni ryawe
ndabumva urakoze cyane kivigenza ndagushakira mukije nkaramutsa abo turi kumwe cyane cyane abakuranga b'ibyuma Madame Chantal na Directeur Serge hanyuma nkaramutsa abo turi kumwe Ange namwumvise namaze no kumva na Jean-Pierre hanyuma nkaba naramutsa n'abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi hanyuma ku gitekerezo cyanjye njye ndashaka kuza kwivugira kuri Cardinal nkaba nkeka ko mutaramugeraho rero ubwo waba
no reka nkomeze ndaguheraho sibyo reka njye kuri iyo ngingo bari wemeraho sibyo
yes ndabyemera rwose
sawa
kuri
iyi ngingo rero ni ingingo byinshi turi bufatanye hari ngirabo mwabonye hari abantu b'abanyabwenge cyangwa se bita intiti bamaganye nyine biri kiriya kintu cya Kagame yakoze cyo kuvuga ngo nta bwitege bwabaye muri Congo akanatesha agaciro Prix Nobel agatesha agaciro mapping report ndetse agashaka no gutesha agaciro Prix Nobel yahawe iriya uriya mugabo wa Dr. Mukwege aba bantu rero ibyo byanditse ngo ni message d'indignation au propos negationisme de negationiste de Kagame donc ni message yamagana amagambo y'ubuhakanyi ya Kagame yasinywe n'abantu ndababwira mu kanya ni bwa mbere baramagana amagambo ya Kagame kubyerekeye ko yavuze ko nta bwicanyi bwabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikindi bakamagana ko yavuze ngo gutesha agaciro mapping report avuga ngo ibirimo ngo ni controversy ngo harimo abavuga ko nta kintu donko byanditse muri mapping report nta gaciro bifite icya gatatu bakamagana yuko asa nkaho ashaka guteza agaciro iriya Prix Nobel yahawe Dr. Mukwege Denis Mukwege kuko yavuze ngo Mukwege ngo ni igikoresho cy'abantu ngo baramumanipira n'ibiki byose abantu rero basinye inyandiko reka mbababwire nacyo cy'ingenzi ahangaha n'uwitwa Thierry Michel wanditse igitabo ngo Réalisateur ugomba gukora amafilime Thierry Michel L'homme qui répare les femmes ndumva ari igitabo kuri Dr. Mukwege L'homme qui répare les femmes umugabo uvura abagore bo undi wasinye kuri iyo nyandiko wamaganye uri kuri urutonde rw'abantu bamaganye amagambo ya Kagame n'uwitwa Robin Philippot umwanditsi wo muri Quebec undi ni Judireva umunyamakuru wanditse igitabo kitwa ngo Rwanda l'éloge du sang bo ibi ubwicanyi bwa FPR inkotanyi undi wasinye kuri nyandiko ni Michela Rong umunyamakuru wanditse igitabo ubungubu kiri kuvuza ubuhuha ku isi yose kitwa Do Not Disturb The Story of a Political Murder and African regime gone bad. Yanditse kuri Kagame. Undi wanditse kuri undi mu indi ntiti yasinye kuri ritangazo yamagana amagambo Kagame kuri Congo ni witwa René Marchand warazwe cyane ku mateka y'u Rwanda professeur ngo yisha muri Université ya Floride yanditse igitabo ngo Remembering Genocide in Central Africa ariko ndumva uyu nguro Marsha yanditse ibitabo byinshi kuri ku Rwanda ku mateka y'u Rwanda bo uwitwa Philippe Reitens nawe yarasinye professeur muri droit politique muri sciences politiques droit et sciences politiques akaba ari umuspecialiste mu karere k'ibiyaga bigari undi wasinye ni Johan Swinen ngwigeze kwa ambasaderi de Belgique mu Rwanda hagati ya 1994 akaba ari ambasaderi wa Ububiligi muri Congo hagati ya 2004 na 2008 undi wasinye ngo nuri witwa Luc Henkin Brandt wigeze kuba directeur wa Amnesty International Belgique undi ngo akaba yarabaye na ungo Luc Henkin Brandt ngo yanabaye umuntu wo kurwanya kudahana ngo na n'ubucamanza ngo transitionnaire ngo muri Monisco na Monique bo undi wasinye ni witwa Jason Stearns nisha mu université ya Fraser directeur wa Congo Research Group undi wasinye ni Stephanie Walters directrice wa Okapi Foundation undi wasinye ni Jean-Marie Vianney Ndagijimana ancien ambassadeur du Rwanda en France undi witwa Timothy Wright cadre ancien cadre wa ONU responsable ngo DDDR muri Monique undi witwa Joan Carrero Sarlaregi Fondation Solivar undi wasinye ni Patrick Mbeko politologue wanditse ibitabo byinshi ku karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda muri Afrika undi wasinye ni ngo nitwa Jordi Polu de Verdos bo reka ndekera ngaho reka kuri ingingo rero kambanda impamvu nge nayizanye na nuko nge nabayishoke mu magambo uriya mugabo yavuze impamvu ni iyihe nuko aba muzi neza ko bakigimara kugira kumugira kardinali uriya mugabo abantu benshi barirukije bati ubwa bwinge bwa rwana na nyina niho bugiye gutungana uriya mugabo azajya agera hagati ahuza abantu ibintu bigiye gutungana kuko banabonaga na Kizito umuntu umusore utaruzwe cyane yaratangiye deja kubigeraho bati uriya we naza rwose ni igitangaza azahita bitungana ubu rero abantu nyine ngo babwita gukira ngo ibya ngo babyita ngo rotarawe burinda bwo cyane ko bavuga noneho rero uyu mugabo yavuze amagambo akomeye mu kinyamakuru mu interview yahaye La Croix yavuze ko ngo abanyarwanda donc abantu bapfiri muri Congo mu mpunzi z'abahutu muri Congo ngo abapfuye abasivile bahapfiriye ngo nukubera ko ngo babifatanyije ngo n'abajenosidiri ngo abajenosidiri bari bahari ngo baje bitegura gutera u Rwanda ngo abasivile ngo nabo barifatanyije nabo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko urumva ko muri bari bapfiriye muri Congo b'abasivile harimo n'abana bari kwibere wende bonke abana bakambakamba abakecuru batabona batumva batakibasha guhaguruka abo bose baguye muri zira nkambi kandi bishwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi we yaravugaga ngo bagabye igitero bagiye kurwanya abajenosidiri ariko ntabwo ari bo bishe gusa bishe nabo bana nabo bakecuru bose bana bo nk'abakambakamba abakecuru batakibona bose barabishe noneho rero umuntu akibaza ati eske biremewe kujya kwica abantu nk'abo badafite intege abana eske abo bana niyo bavuga ngo bari barabantirenye ngo bari ku ruhande rwabo abo bana nabo bari abasirikare abana bari kwibere abana babo bakambakamba abakecuru batakibona batabasha guhaguruka nabo bari bafite intwaro bari zo kuza gutera u Rwanda urumva ko niba iki kiratara kirogereza ngo avuge ko ayumve ko ari mikosa kamemu ibi byaba bituganisha muri ya magambo yo muri 94 mwibuke neza ko ndongo byi ngibi urumva ko we yarabijustifiye avuga ko kuba barapfuye nuko era ko bari kuri ya ruhande rw'abari abajenosidiri kandi bagiye kurwanya abajenosidiri urumva ko yarabijustifiye ko kuba barapfuye ntabwo yabirogereza mbo none ikibazo rero no dusubira inyuma muri 94 hari abantu bicaga abantu bica abatutsi bati umwana utwite ari umwana mutoya uri kwibere rukamba kamba umurwayi warembye umugore utwite mukecuru utaje kugaruka wese kwera kare umututsi bakamwica bega kwica batutsi byari guhera ruhande kanazo mpamvu byiswe genocide ndongo byari guhera ruhande urumva ko iyo ruhande iyo principe yo gukwica umwanzi ugahera ruhande ntugira usiga uwo murwana nako mbyite ko ari uwo murwana ugahera kuri ruhande ukica bene wabo bose n'abana bakecuru n'abarwayi n'ibimuga n'iki byose bose ukica uhereye ruhande nibyo byakubwira muri 94 urumva ko na n'uriya kardinali Kambanda arimo kubijitifia ntabwo yigize abirogereta ngo avuge ati nibura ibintu byabaye nibibi donc guhera ruhande wica nawe arabijitifia kubera ko avuga ati bose bari kumwe bari kumwe n'abajenosideri bose barapfuye ibyo ngibyo byararangiye muri ayo mashyamba barapfuye ariko bari ku ruhande rw'abajenosideri kandi twagiye tubwikorwa n'abajenosideri ahangaha niko kintu kinteye impungenge kubona umuntu ashobora gukoresha amagambo cyangwa se ashaka kujitifia ibintu byakozwe muri Congo ariko aramutse ashatse kubijitifia byo kwica abantu bahereye iruhande nabyo yashatse kujitifia nanone byabaye muri 94 kuko byari kimwe zitero mu principe kwica abantu uwo mu Rwanda uhereye iruhande byose ukarangiza nta donc di baravugaga kera muri 94 baravuga ngo wica ngo ikireka mbyibuke neza bavuga ngo wici ngo imbeba ngo ntababarira nihaka urumva ko niyo byarabaye mu 94 no muri Kongo bikaba byarabaye umuntu w'umusenyeri ntabirogerete ni ibintu biteye ubwoba ariko urumva ko niba bijitifia byo muri Kongo ubwo niba yumva ntacyo bitwaye ari normal ko umuntu ashobora kwica abantu agahera ruhande kubera ko muri kurwana ari umwanzi wawe bene wabo bose n'iki byose ugahera ku ruhande wica urumva ko yaba ashatse kujitifia n'ibyabaye mu 94 icyo kintu giteye ubwoba ikindi umuntu yabona giteye ubwoba nuko kuva 94 urabona ko abantu benshi ubu ngubu barahindutse mu by'ukuri abantu ubu ngubu imitima yaroroshye iruruka abantu batangira kumvikana murabona nka niba nge nagiye mu misa ya Kizito hari huzuyemo abantu ubwoko bwose Kizito yari yuzuye abantu ubwoko bwose uha bigeze ahangaha urabona barafunga umucika cyo mu Rwanda abantu bakamutabariza bakamufasha abasigaye bakamutabariza uko bashoboye kose ari abahutu babikoze umuhutu arafungwa abacika cumi bakamutabariza bakamuvugira bakagira gute igitwe murabyibuka rero ubundi umuhutu bashatse kumufunga bamuhoye ubusa uriya jenerali neza abacika cumi bamwe bafunganwa baremera barafungwa kubera ko badashaka kumushinja ibinyoma icyo ni ikintu icyemezo gikomeye ndetse hari umwana wa Rubangura nawe wishwe muzehe Rubangura w'umututsi nawe baramwica kubera ko yanze gusinja umuhutu ibinyoma icyo kikabereka ko abantu benshi bateye intambwe kuva mu 94 imitima iruruka abantu bagerageza kwiyunga n'iki byose kandi impamvu ngiye ntikeka nuko bazi neza ko mu gihe runaka abantu bamwe baba barengana wende ejo hashize harimo abantu barenganaga ariko ubu ngubu hari abandi bari kurengana ibyo ngibyo abantu rero babyibuka bavuga bati ntabwo nshobora ibyo twanevuzeho kenshi ntabwo mu buryo bwa morale no mu buryo bwa kirisitu ntabwo wavuga ngo kubera ko narenganye nanjye nzarenganya abandi kubera ko niciwe nanjye nzicira abandi kubera ko inzu yanjye yasenywe nanjye nzasenyiza abandi kubera ko nakorewe akarengane nanjye nzarenganya abandi ibyo bintu ntabwo bishoboka ariko izo ntambwe zatewe mubona mu banyarwanda bo mu ngeri zose ubona bashyigikira nawe uri mu byago abandi bakamutabariza kandi batanahuje ubwoko kwa musenyeri nako kwa kardinali Kambanda we nta na milimetero n'imwe yateye kuva muri 94 uburakari agifite umujinya agifite n'ibyo muri 94 ntabwo yigize atera na milimetero n'imwe kuko abandi banyarwanda benshi bo mu rwego simbwa ko ari bose ariko abanyarwanda benshi bateye intambwe bagerageza kwegerana kandi wenda leta itanabirimo ari ubushake bw'abantu babikora urabona nka urugero ni uriya Kizito Mihigo murebe ibintu yakoze abanyarwanda bose baramukunda baramukunda bamujya inyuma baramupfa n'ubu ngubu abanyarwanda bacyamuririmba nubwo yapfuye baracyamura inyuma kandi bamoko yose urumva ko hari uruhande rwa ariko biratangaje kubona umuntu w'umukaridinali wari witezweho ko azunga abanyarwanda we tarigira cyane na milimetero n'imwe ahubwo agifite ubuheza nguni bwo 94 wenda afite ibintu nabo byamukomerekeje birumvikana ariko niba ari abacika cumi bandi barateye intambwe bakaba banga bemera bagafungwa aho kugira ngo barenganye umuhutu bamushinje ibinyoma abandi bakemera bakicwa abandi bagatabariza abahutu bagatabariza umucika cumi wishwe cyangwa barenganijwe abacika cumba gatabaruza umuhutu kuki we nta ntambwe nimwigeze atera ngo yerekane ko yahindutse mu mutima we ni ibintu rero bigayitse ni ibintu bigayitse ahubwo nge nibaza isakramentu atanga ubundi baravuga ngo ntabwo ndumugaturika ariko ndumva bavuga ngo mbere yo kuza mu ntebe ya penitensiya genda ubanze wiyunge na mugenzi wawe umusaba imbabazi maze mwiyunge ubone kuza gusaba penitensiya numva ariko nkuko babivuga kandi n'umwivanje numva ari ibintu bimeze gutyo rero birababaje kubona dufite umukaridinali nk'uriya cyokora cyo twebwe twabibonye kera twarabwiye tuti uriya mukaridinali yasi afite indahiro ebyiri indahiro ya FPR indahiro ya papa ariko uko bigaragara indahiro yarahiriye FPR niyo ifite agaciro iyo yarahiriye papa nta gaciro ifite we yambaye umwambaro rwose wa FPR urabona ko amagambo avuga ko nta bwishyi bwabaye muri Kongo nari amagambo ya Kagame yashyigikiye ma big report ngo nta ni ibinyoma nawe yarabishyigikiye ibintu nk'ibyo byose urumva ko ni FPR nsansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansans FPR nsansansansa bikaba rero ari akaga twagize ni deception twagize abanyarwanda ko twari tumwitezeho byinshi yuko azaza akunga abanyarwanda ariko na ni byabi nivuga ngo urose nabi burinda bucya reka ndekeraho ngaho ufata ijambo mbaduko uvuge kuri ingingo niyo bashaka kugana ijambo ni ryawe mbaduko
ya halo
halo ndakumva
urakoze kubisobanura utanze byinshi nashaka kuvuga wabivuze ariko nta kibazo ndongeraho nange bikeya uriya mu kardinali ntabwo muzi cyane ariko nagiye mwumva kamemo nagiye mwumva kuko amaze igihe kinini mu Rwanda kandi ari mu myanya yo hejuru yagiye agaragara rero nta kuntu atamenyekana ku muntu ukurikirana ibintu bibera mu Rwanda hanyuma rero ntabwo byantangaje imikurire ye n'imizamukire mu ntera no kuba abaye kardinali ntabwo byantangaje na gatoya icyantangaje ni ibyishimo abanyarwanda baba bari kubyina babyina bishima cyane ngo babone kardinali nje nta byishimo nabonagamo na gatoya ahubwo nahise menya ko hari akagiye kutubaho kuko byanarinze ko ari umukada wa FPR bikaba rero nyine none bitangiye kwigaragaza n'impumyi ikaba iri kubibona ikaba nta muntu rero ushobora kuvuga ngo noneho ngo ntiyabimenye ubu noneho n'utarabimenye nyine abyemere yabishaka cyangwa atabishaka mbo yatangiye kuva na kera kuva namumenya yari umukozi wa FPR utigute kera nkimwumva cyangwa atangiye kujya agaragara cyane azamuka bamuzamura mu ntera vuba vuba abantu banuganugaga bavuga batunga intoki bavuga ko yari umukozi presque umukomando wa FPR utigute kuko yaturutse Bugande araza mu bintu nabyo bya umuntu yakwibazaho ajya Nyakibanda hanyuma akajya atanga amakuru ayaha APR noneho ku buryo nyine kari akagambane ku basenyeri ibyo basenyeri bakoraga uko batekerezaga uko babonaga intambara uko bajujuraga bihereye byose yabyoherezaga APR hanyuma barangije baratsinda kandi kugira ngo batsinde yagizemo uruhare rukomeye ku ntsinzi ya FPR kandi ifo kureba uko FPR nyine yatsinze uko FPR APR yatsinze ifo kubyanariza kabireba nuko yabaga ifite 5e colonne mu gihugu mu gisirikare mu basenyeri mu bihaye imana nyine mu madini mu baturage basanzwe mu bahutu mu batutsi mu mashyaka mu ba prefe mu ba burgomestre mu bategetsi n'ibyegera bya Habyarimana memo bose rero bagize akagambane kandi FPR ikunda akagambane hanyuma ingoma irahirima nyina hanyuma noneho imyitwarire ye ni nayo n'uyu munsi agikoresha nicyo gituma kenshi na kenshi ubona hari ibintu byinshi bitamushishikaje kuko we ari akigitiye ko ingoma ye nyine yaharaniye ikomeza akaba ari nk'umusirikare ariko wambaye ibifura akaba abandi bambaye biriya birokoroko niba birokoroko niba ari amagarade ariko aracyakada ukomeye wa FPR nicyo gituma yitwara ko asigasira ibyo bintu batangiye akabikomeza nicyo gituma ubona nta kintu ubwiye yuko iyo bantu hantu bavuga ngo nyine uri kuvuga uti abapadiri bagomye kujya bagira passion bakabera nka karitasi bagafasha abakenye bagafasha abari mu kaga bagafasha abari mu byago cyangwa se nyine ukabona kuko ari n'ivanjeri gusoma cyangwa yagiye gusoma misa ukabona ko ari kwita ku bakene ku batishoboye nk'uko Yesu yabigiye yabivuga we rero siko bimeze kuko ntabwo ari inshingano ye inshingano ye nuko wenda yitwakira umwenda wa kiliziya ariko ubundi ari akorera FPR ibyo kandi abikora neza kuko utigute urugero simple urebe ibyabaye kuri Kizito Kizito yarabanje aratotezwa yarabanje arafatwa arafungwa naba arabanje baranamuhisha hafi niba ari ibyumweru bibiri niba ari iminsi cumi n'ingahe hanyuma baza kumwerekana ari mu mapingu ari kwirega ibyaha bigaragara ko nta na kimwe yashobora no gukora hanyuma yaho arafungwa arakatirwa arafungwa igihe kirekire arafungurwa hanyuma aricwa hanyuma arashyingurwa n'ibindi kugeza n'uyu munsi nta kintu na kimwe cyaba icyo muri kulisi cyaba icyo mu nyandiko cyaba ikiri ofisiyeri cyaba no kuvuga ngo yagiye gutakamba avuga ati uyu muntu uko biri kose niba afite n'amakosa niba afite n'ibiki ariko turasaba yuko ashingurwa gutya cyangwa amuvuga gutya kuko hari byinshi yakoze n'umupagani yagombye gushima ya Kizito Mihigo yari umuririmbyi yari umukompositeri uzi guhimba indirimbo akaba umuririmbisha nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye akajya agera ayobora za korari agakora byinshi cyane kandi akunga n'abantu agasana imitima kugerageza guhuza abahutu n'abatutsi cyangwa abicanye n'abiciye n'abiciwe ndakeka icyo kintu cyane kintu gikomeye cyane n'uvuga ngo arabyina intsinzi ndakeka yagombye kucyureraho kuko kubona uyobora abaturage buri teka bahora bahanganye barebana ikijisho ndakeka nta n'umwe bishimisha cyangwa bya nawe ubwe to utari nawe ushobora kumugaruka bikamubera bibi icyo rero ntacyo yakoze ntacyo numvise wenda cyaragikoze ariko njye ntacyo numvise ikindi ni ubungubu ibigezweho ni abacikacumu nabo biyita abashingwacumu bamaze kuba benshi ubona ko bahohoterwa cyane vraiment bamaze kuba benshi ntabwo nibwo ndondora amazina ariko bamaze kwiyongera abagore n'abagabo bagenda bahohoterwa ntacyo ndumva kiriziya ivuga kandi iyo mvuze kiriziya nyine ngahera kuri karidinali akaba na arisheveke ntacyo numva bavuga bati mboshe twanditse letere y'iyi n'iriya bajya barega abandi basigaye ngo banditse amaletere aya n'aya ariko yagombye kubyandika nyine gakura amateka kandi niwe nyine umuntu mukuru niba ari mukuru rero ndavuga mukuru mu buyobozi bwa kiliziya agomba kubikora yagombye kubikora atabikora akagira abandi aderega babikora kandi na kiriya kibazo baramumajije ngo abasenyeri biciwe kakurazo bati bite muzuko yagishubije nabi cyane biteye agahinda cyangwa igisubizo yatanze ntabwo cyanyuze niko nabivuga hanyuma ikindi nuko nyine muri izi interiviyu yavuze ko ngo abapfuye abishwe nk'uko babisobanuye neza ngo bari bivanze n'abajenosideri nk'aho rero kwica nyine abana abakecuru abagore ibyo bintu byemewe niba anabyemera niba atanabizi cyangwa adasobanukiwe azareba amavidewo areba abantu bambuka bava ku Gisenyi bajya Zagoma areba amafoto yabo azabona abagore n'abakobwa n'abaki bose bikuriye turago bikoreye utusambi bikoreye udufuka abo bantu nibo jenoside aravuga none se nanjye mbibarize mwamwe turi mu kiganiro jenoside yakozwe n'abagore cyangwa n'abantu cyangwa yakozwe n'abagabo cyangwa n'abasore cyane ko mbikeka ubundi abarwana n'abagabo kwenda umugore opurisi ashobora gutunga urutoki ariko ntabwo jenoside ari abagore none se abo bose bishwe we ntagire ushobore gushishoza ngo avuge ati ibi bintu kuko birababaje arabiza amate ku buryo rero ukuntu yabyitwayemo ntabwo nabishimye harimo niba gushishoza gukeya cyangwa ubushake bukeya cyangwa kwerekana nyine ko ari umukada wa FPR ku buryo nanjye ngeraho nkavuga ngo uriya muntu ataniye he na Tom Ndahiro noneho ikindi ntabwo ari kera umunyamwaka ushize yavuze ngo Kagame ni impano Imana yahaye u Rwanda naho Kagame we ntabwo ari kera na kera ni kera yaravuze ngo ntitwabonye umwanya uhagije wo kubamariramo umujinya twari dufite hakaba n'ikindi yavuze uretse kwenda cyo kitari huye n'ibingibi yavugaga yuko ngo abafaransa babyiniraga kumva bakiniraga na bakiniraga ntabwo babyiniraga bakinaga vole hejuru aho kuri fosse commune z'abatutsi bishwe kandi abafaransa bararebaga bakanuye gusa ubu ngubu ndakeka tuzongera kubivuga kuko bamushyizeho mahorokorobo sinzi uko bayita mu kinuza mu kinyarwanda kariya kanuza bambike imbwa kugira ngo zijye muri metero zitaryana zaza kuruma abantu cyangwa zaza kubatera ubwoba abafaransa ubu bakamushyizeho noneho ikindi nanone ni kuri gutesha agaciro mapping report iriya ni sisiteme wabanje ofisiye uzwi cyane ni James Kabarebe hanyuma arangije Kagame bivugira hariya mu Bufaransa mwaramubonye mwaramwumvise hanyuma none na kardinali iyo baryunzemo kandi baharabika Denis Mukwege wabonye Prix Nobel de la Paix normalement umuntu ubona Prix Nobel de la Paix ntabwo okay hari aho ushobora kwibaza uti uriya yabibonye ate uretse ko buriteka bifite politique na kenshi yo kwapeza kuko niba Kissinger barayimuhaye Henry Kissinger bamuhaye Prix Nobel de la Paix na nuriya Barack Obama barayimuhaye nuriya perezida premier ministre wo muri Ethiopia barayimuhaye bashaka kugira ngo bakumire intambara ibyo byo bifite umugabo uri Trefor bamuha Prix Nobel kugira ngo akumire intambara kuko babona amakimbirane ari kuza batubwo twamuhaye Prix Nobel azakora ku buryo agabanya amarere agabanya intambara noneho acishe makeya abe nyine umuntu w'umunyamahoro naho uriya we Denis Mukwege bamuhaye kubera ko ari temwe ari umutangabuhamya w'ibyabaye by'abagore abakobwa abantu benshi yagiye abaga yagiye avura banamubwira nyine ibyababayeho ku buryo rero kubinyomoza biraruhije si nabyo kandi ikindi biriya bintu byabaye haracyari abatemwe benshi haracyari abatangabuhamya benshi bakiriho ku buryo kubinyomoza biruhije ikintu nanone navuga ni kuri mapping report nyine yakozwe ntabwo yakozwe n'abajenosideri bishyigikire bishimangire ntabwo yakozwe n'abajenosideri ntabwo yakozwe n'abasimpatiza bayo ntabwo yabakozwe n'abantu babugamye ntabwo yakozwe n'abafaransa bamaze imyaka 33 babatuka yakozwe
alo mbadukoragiye
Okay,
komeza
nuko telefone njya kuri Philippe Mudusi nkabyibagirwa ariko irahari bo noneho rero uti bitugute icyo nshaka kuvuga nuko nande kuvuga kuri mapping report yakozwe n'abakozi ba ONI oru iyo abakozi ba ROI ba expert iyo abakozi ba ROI bashinje for example RNC Kigali vuze induru ibikoba byacitse RNC n'abakeneye ibiki byose ngo bayihaye umugisha ariko iyo babatunze agatoki basasa imigeri bakagira gute bakavuga ko yahaye mu gaciro bakavuga ngo bari kuvuga ngo bigize abacamanza uko biri kose iyo mapping report irahari yarakozwe kandi yakozwe na ONI wenda ko bagira amahirwe bakaba bafite abantu bakingira ikibaba ariko ibyo byaha byo birahari biranditse ntabwo bazabikwepera ntabwo biracyahari gusa usiro ntibagifite imbaraga bizakomeza babitsindagire ariko iriya leta yabo kariya gatsiko nikavaho bizazamuka kandi tuzabona ukuri kwambaye ubusa iki narangiza mvuga nakwibutsa yuko mbere yuko basenye inkambi cyane cyane kuko baturutse za Bukavu za Uvira Bukavu bishe Musenyeri Munzihirwa Christophe Munzihirwa barimo atabaza avuga ko bagiye gukora ishyano ko ari kubibona ko hagiye ku bwicanyi bwinshi cyane no kubera ko yatabazaga amahanga bahise bamwica kandi nawe yishwe na APR ku buryo rero n'uriya kardinali yagumye kubizirikana akabimenya akanyamenya ko hari abantu batandukanye nawe babona ibintu ukundi kandi we n'amateka azabitwereka icyo nicyo narangirizaho asigaye nkavuga ngo nyine uko biri kose kugira ngo biriya bintu byose bizarangire nuko kariya gatsiko kazavaho kuko nikagumaho bazajya bakomeza batsindagire batange ruswa bagire gute hanyuma babeshyabeshye ariko ni karamuka kavuyeho tuzabona byinshi hari byinshi tuzabona tuzamenya bagiye baduhisha bagiye bahakana kandi byarabaye izuba riva byarabaye ku manywa y'ihangu ku buryo rero gusaba icyo agahinda kubona umukardinali yifata kuriya nk'umukada ajya mwita umukada cyangwa umukomando wa FPR biteye agahinda ntabataniye na Tom Ndahiro ambabariye rwose ubona nubaha abakardinali nubaha abasenyeri nubaha papa ariko imyifatire ye ntaho ndayibona muri Region de Grarac mu Bugande barahari Tanzania barahari mu Burundi hari abapadiri ndavuga abapadiri n'abasenyeri abakardinali wenda ni bakeya muri Congo barahari na hano hari abahari benshi ariko imyitwarire yabo iteye ukundi we nabo bagira amadefo bagira amakosa yabo baranaceceka ntabwo bakumva kwivanga muri politiki ariko we ibyo birakabije kuko u Rwanda ubu ngubu rukeneye abantu b'abagabo atana abakada b'amashyaka y'aya n'aya ashobora no kuba aho yaba hose ariko akomeza akaba musenyeri ukorera Imana atana ukorera Kayizari ndumva narekera aho ngaho nkaba mbashimira ababwira ngo mukomeze mugire ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane mbaduka kuko waje mu kiganiro nawe Imana iguhire uduhaye ibitekerezo byiza cyane reka dukomeze ubutsarano ubutaha ugire ibihe byiza wowe n'umuryango wawe mbere yuko njya kwa Jean Pierre hari akantu nandi bagiye kubabwira nuko uriya kardinali Kambanda ubundi asubiza ibyo ko FPR yagiye muri Congo igiye kwicangwa abajenosideri ntabwo aricyo bari bambaje buramajije ko Kagame ari avuga ko ari umuntu w'umwicanyi ruharwa muri karere atangira avuga ibyo ngibyo ariko ibyo yirengagije kandi binakomeye ntabwo muri Kongo hapfuye aba impunzi z'abahutu gusa muri Kongo hapfuye abantu miliyoni bamwe bavuga 5 abandi bavuga 7 bavuga 8 z'abanyekongo none se niba FPR yari ifitanye ikibazo n'impunzi z'abahutu abo banyekongo bo bari kuyigerekaho yabahoraga iki yabahoye iki kwenda bo ama miliyoni menshi cyane bose ngo kuko kamara atazi ko muri Kongo hapfuye abanyekongo benshi ba miliyoni 5.8 uko bivugwa mu mahanga gusa ubyo wabisobanura gute niba wumva uko kwica wenda impunzi z'abahutu n'abana babo n'abagore babo n'iki byose n'abakecu n'abanye n'abase bose ugahera Rwanda ukitukaragiza ntacyo bitwaye niba ariko abibona byo ntacyo bitwaye abanyekongo babazizaga iki aho ngaho ni ikibazo ikindi umusenyeri nako karinari ni umuntu ukomeye ku buryo hari n'ahandi hantu tubona abantu bari bamutegereje ahubwo bati wenda akarengane kari mu Rwanda azagaca murebe ibintu bibera muri Banyahe ibintu nari bagiye kubivuga Banyahe ni ku marembo ni ku birenge bya kardinali Kambanda ni imbere ni ku muryango rwose ku marembo ni gute abanyarwanda basanzwe bayidamange bakarasira abantu bose bacyuma abantu basanzwe bahaguruka bakavuga no mu mahanga natwe twese abantu basanzwe bahaguruka bakavugira bagatabariza abantu muri Banyahe kardinali ntabikore ubwo se kugira kardinali bitumara iki niba abantu bashobora kurengana bakarenganira imbere y'umuryango iwe bakabasenyera bakabima amafaranga abantu bakararwa ntambi bakanyagirwa bakababuzabuza bakabuza uburyo kardinali aho ntagira icyavuga ubwo kandi hari n'izindi kezi nyinshi cyane donc ubwo ni ikibazo cya Banyahe ariko n'akandi karengane gakorewe mu Rwanda gakorerwa abantu benshi cyane mu Rwanda ariko rero niko gakabije ubu ngubu umuntu wese atagombye guhitaho atakaganiriyeho ariko murebe yaracitete ararumira numva kandi rero ntabwo abantu b'Abanyahe sigiye ntabwo nahamya ko abantu bo muri Banyahe impamvu atabara batabariza ariko ari abahutu bose hashobora kuba harimo n'abatutsi hashobora kuba n'abatwa donc ntabwo nizera ko kiko cyo niba koko wenda ari abahutu abantu muri Banyahe gusa ari abahutu wenda aho ufite impamvu zo kutabatabariza kuko ntabakunda yarabigaragaje ejo bundi ariko niba harimo n'abatutsi yagombye kwihangana nibura akagira icyo akora ubundi kandi we yagombye no ku ibibazo biri sosiyale akarengane n'iki byose kukarwanya kuko ni inshingano ze gushaka kurenganura abarengana nicyo kiriziya ikora ahantu hose bwubugize ku isi ariko rero kubera ko ari umukadiri FPR ntashobora kubikora kubera kugira ngo atabangamire FPR mu kazi kayo ko kurenganya abantu agomba kwifatanya nayo akayitera ibitugu akayitera ingabo mu bitugu mu kurenganya abantu ko ntashobora kwiyopoza ku mushinga wa FPR niyo aba ari ukwica abantu kubambura kubarenganya kubasenyera ntashobora kwiyopoza kubera ko yandahiro ya FPR ivuga ko utagomba kuyitambika imbere cyangwa se ugomba gukora icyo cyose igutegetse ugomba kucyubahiriza ukagikora urumva nibyo akurikiza reka ni ibintu biteye agahinda tout simplement reka njye kwa Jean Pierre jamuri ryawe uratwumva
kardinali wa mbere mu by'ukuri kuva u Rwanda rwabaho ariko abantu bakavuga bati ubwo ruri no mu bihe bibi nicyo kintu abantu bishimiraga bati ubu ngubu yenda agiye kugerageza ari ukuntu yashyira ibintu ku murongo kubera ko nta n'impamvu bakwiye gukora ibyo perezida cyangwa se gushyigikira perezida kubera ko we urwego arimo mu by'ukuri ugereranyije n'impano ye ni urwego rwo hejuru cyane atakurira arwanira nyine ibintu byo bya politiki cyangwa iki kuko urwego ariho narwo rurashimishije kandi mbese mu kumpano ye yo kwihimana ni urwego rushimishije ariko abantu benshi barishimye bavuga ati ubwo tugize karinari wa mbere u Rwanda ruri mu bihe bibi wasanga yenda yagira icyo afasha ariko ahubwo murabona yuko ari umuntu uri kubizambya cyane cyane rwose imvugo ye imeze nk'iya Kagame muri buka Kagame bamubwira bati se hano yigeze kuza mu Bwongereza baramubaza bati se kuri hard talk bamubaza bati ko bavuga ko wahanuye indege ya perezida Habyarimana ati ubivugaho iki yavuze nka kuri Kambanda yashubije mwabiriye na Kagame yaravuze ati niba Habyarimana yarapfuye ati ntago nari mushinzwe nawe yambona nari mpanganye nawe yambona yari kunyica urumva baburana akantu ko kuvuga ati ndihanganisha umuryango we ndihanganisha abo yasize cyangwa abo abari bamuzi ko yapfuye hanyuma ukavuga nk'ibindi bintu nyine ukurikizaho yenda uvuga ko wa mugani atari wamwishe ariko nibura yabanje gutanga kwerekana ko ari umuntu wapfuye kandi yari afite abantu none tekereza karidinali noneho nawe uburyo yashubije nta nubwo yigeze avuga ati abantu bapfuye bazengana turabasabira ku Mana yenda icyo kintu umuntu wese wihaye Imana ntekereza ko icyo kintu yagombaga kuba ari cyaheraho nibura ibindi bikaza nyuma ariko we rwose yageze ikirenge mu cya Kagame ahubwo aranamurenza kumuruta kubera yuko imirimo bakora nyine iratandukanye impano bafite talente zabo donc ziratandukanye ku buryo we yagombaga ahubwo kwiexcuse kurushaho gusabira abantu bapfuye gusabira izo nzirakarengane mbere yuko yagira icyo avuga ntago wavuga ngo ikinyamakuru nka kiriya ngo kiguhaye interview ngo ubure umwanya isogonda rimwe ryo kubwira abantu ati abantu bazize ziriya mpfu turabasabira ku Mana ibyo ntabwo abimasogonda bayabura yo kubivuga hanyuma niyo wavuga ibindi ugakurikiza ariko njye nayibonye interview ahantu yanditse nabonye nta hantu na hamwe anababajwe ko hari abantu baba barapfuye ibyo ni ibintu bibabaje cyane ni ikintu cyerekana ko igihugu cyacu mu by'ukuri cyicariye ikirunga kandi gishobora guhitana abantu benshi cyane urumva uretse nawe n'abandi basenyeri bagenzi be arabagambanira bishobora kuba bibi cyane ahubwo no kurusha ibyabaye kuko impamvu bishoboka abatwumva nuko ibintu bibi biri kuba mu gihugu kandi ntago abantu bose bari kumenya ikibitera nubwo hariho ubutegetsi bubi ariko murabona ibintu byinshi biri kuba abantu barapfa ukumva batanze amatangazo ngo umuntu ariyahuye umuntu yiyahuye ate bashatse uwo mwanya wo kugira ngo bakore propaganda yo kuvuga ngo bagende bavuge ngo umuntu yiyahuye ngo yarangwa umugore we ngo bari bari kumusambanya ugasanga batangiye gutangira inkuru mbere y'uko n'uwo muntu apfa umuntu akajya gupfa bamaze gushyira hanze ibintu bari buvuge ukibaza uti bari abantu ibyo ari byose nk'uriya muntu wamwishe ntago ari Kagame ku giti cye n'abandi bantu bari mobilize bagenda bagakwiza inkuru bagatangira gukwiza inkuru mu baturage mu banyamakuru babo mu binyamakuru byabo bavuga bati muvuge bati uriya muntu ariyahuye niba baramwishe bakanaga umurambo hasi ntawubizi ibyo ari byose uriya muntu uko babivuga inkuru zatangiye bavuga uburyo ngo yiyahuye ntago ari byo ibi byose muri kubona biriya mitingito n'iki ni ibintu by'integuza abantu bararengana barasenyerwa murabona abantu barabwira baruko defense ngo nibagende bajye gusenya amazu bagafata ibitiyo n'amapiki bakagenda gusenya amazu y'abantu ntacyo bikanga none se mukambwira ngo uru Rwanda ruragana hehe ni ibimenyetso bibi cyane niba karidinali ntawe ushoboye kumwamagana n'umwabariya abasenyeri ntanuhari ntawe ushoboye kugira icyo avuga ariko biragaragara ko risike ziri ku gihugu cyose kandi nabo ntibizabasiga ni ingorane rero turi kugira aravuze ati uwarose nawe burinda bucya ni ingorane turi kugira kubera yuko uwagombaga kugarura abantu mu nzira nziza abagomba kubavugira abagombaga kubagarura abagombaga kuyobora abandi mu nzira nziza nibo bari kuboreka ubu rero amaherezo si umuntu urabona arayari nicyo twavuga cyose nicyo twakora cyose ntabwo intambwe zidafite abashum intama zidafite aba abungeri no kuvuga abazi abashumba bazo no kuvuga ko ziba ziri igihe cyose mu gihe cy'ingorane mu gihe cy'amakuba nubwo tubona abantu bafungwa benshi bamwe bakavuga yuko tukavuga ati barabarenganya benshi barafunga uvuze uvugira abandi nka idamange twaramuvuze bari abakarasira bose bavugira abantu ugasanga nibo bamerewe nabi nibo bari gufungwa ubutegetsi burabareba nabi kandi bukabasubiza inyuma mu byo bavuga kugira ngo bihagarare noneho abandi bavuga ibibi abo twavuga abatomu ugasanga nibo imvugo zabo ziri kwemerwa ku maradiyo ku mateleviziyo y'igihugu ubwo murumva tugana hehe abantu baba batwumva njye numva hari ikintu cyane cyane abayobozi ubu umuntu kardinali uwo warize afite amashuri angana kuriya gute atashobora kumva yuko kwica abantu umusirikare nyayo watojwe nk'abari aba FPL kujya mu bantu akica ngo nuko hishema abantu bafite imbunda na makosa abize amategeko y'intambara barabizi abantu bagiye bagira amahirwe yo kuba bakwiga bakavuga bati intambara zirwanwa gute zitangira gute zirangira gute zivuga ko uhangana n'umuntu muhangana mugomba guhangana kugenda ukica bose ngo nuko nguziko ngo harimo ngo abantu 10 ufashe nk'abantu 100 ugasanga harimo nk'abantu 10 bafite imbunda uribwira ngo uragenda urimbura abo bantu 100 bose ngo nuko harimo 10 bafite imbunda no ibyo ntago bishoboka mu mategeko ntago byemewe kardinali byarabizi kuvuga rero ngo abantu baragiye ngo hari harimo abantu ngo bafite imbunda ngo bakoze genocide ibyo ntaho byanditse mu mategeko ntaho biri mu mategeko y'intambara mu mategeko ayariyo yose ni ukuvuga ngo iyo ufite intwaro ugiye kurwana n'umuntu ugenda ugiye guhangana n'uwo mugomba guhangana ntushobora kwica umwana cyangwa umugore utwite cyangwa umukecuru ngo ni uko nguzi ko ngo hariya hari umuntu ufite imbunda ndetse n'ibica abantu 100 kandi washaka abantu 5 ukica abantu 100 urumva icyo cyaha cyo kwicana utakibarwaho ko harimo inzira karengane nyinshi ubwo se wamwambwira gute ko umuntu wize amashuri angana kuriya atazi ko ibyo bintu ari icyaha mbere yo kurengera abo bantu niyo wavuga ngo yenda abahutu cyangwa abatutsi bariya abantu barimo abahutu n'abatutsi baguye muri Congo ntago ari abahutu gusa rwose bari mu bwoko bwose kandi n'abakongoro ubwabo urumva nabyo ni ikibazo no kujya muri Congo ukica none se ubukarinari yaba atazi ko kuba umuntu uyobora ingabo mu gihugu kitari icyawe ari ikosa kabarebe yari army chief muri Congo no mu Rwanda hose icyarimwe ubwo se ibyo bintu kuko murumva ibyo bisaba amashuri n'utarizi arabizi ko bidashoboka ko utajya kuba umuyobozi mukuru w'ingabo mu kindi gihugu ngo hapfe abantu bangana kuriya ari wowe uziyoboye ngo uvuge ngo iryo kosa ngo haruzaritorera kandi mwibwe ko niriya mapping report ijya gusohoka byari bikomeye yasohotse batabishaka murivuga ko babanje kuvuga yuko ngo batera ubwoba UN ko bakura ingabo zabo aho zari ziri muri Sudani ariko iyi raporo irangira sohoka kugeza ubu ngo biracyariho kandi ntago izasiba ubwo rero ni ibintu biri mu mateka ariko ibyo ari byose niyo bahenda bate niyo wazana kardinali niyo bavuga papa sinzi umuntu ushobora gukiza biriya bintu ko ni ukuri ntago ukuri kurivugira ubwako nta none se buriya kwavuga kuriya abacitse ku iryo cumu mwazira nkambi batari batangira kujya bavuga kuko naho ntihabuze abacika cumu batari bagera igihe cyo kuvuga ngo bavuge n'amatariki n'igihe byabereye n'abishwe n'imiryango yabo uko yagiye ihashirira ikibazo kiracyari kirekire ariko icyo dusaba ni uko abantu mu by'ukuri ibintu bari kwirengagiza kandi ari ibintu bikomeye ubu integuzo zatangiye kugaragara murabona ibintu bitingitiraza ibirunga bitari bisanzwe n'izi za corona bari biteguye inama ngo iriya nama ya CHOGM sinzi ariko ibintu ni byinshi bimenyetso birahari byerekana yuko mu by'ukuri dufite ingorane mu gihugu cyacu yenda wa mugani n'abasenga bazajya bongeramo amasengesho ariko ntaho tugana iyo abantu abanyabyaha barengerwa bagashyigikirwa abanyabyaha umuntu agakora icyaha kugira ngo bamuhane aho ugasanga bari kumurengera uvuze ukuri akaba ari ufungwa murumva ni ingorane rero mu by'ukuri tutakwirengagiza ariko tutanahwema no kuvuga Edouard Ndumvingingo naba ndekeye aho irinda ngaha n'abandi murakoze
urakoze dushigaje Ange niwe ugiye gusoza ikiganiro cyacu ubwo turamuhaye ijambo ryawe Ange
murakoze cyane kandi mbanero gusuhuza mbadukwa na mushimiye baje
nyuma ntabwo nabumvise akomeye. Ahangaha mwavuze kuri uyu mugabo woherejwe na FPR muri Kiliziya Gatolika, hari ibintu mutagomba kwirwa muhangana nabyo kugeza uyu munsi arega. Inzu y'Imana mu Rwanda yabaye iguriro kugira ngo ibibazo bizakemuke, mwongere kugira abantu bavuga ko ari abashumba bayoboye ubushyo bw'Imana, nuko abacuruzi bacuruza mu nzu ya data bagomba kubanza kuyisohorwamo. Mwabivuze cyane rwose neza ku byo uriya mugabo yavuze, ariko hari ikintu cyakwibariza. Kuba yambaye ikanzu y'umweru ntabwo bimuhindura umuntu w'Imana, ntabwo bimuhindura umuntu uhinduka umutima, ntabwo bishoboka. Umuntu kamere ntabwo ihindurwa n'uko yambaye ikanzu y'umweru cyangwa yambaye biriya bigofero, reka da. Umuntu kamere ye ntabwo ihindurwa n'imyambaro. Ikindi nanone, tureke abapfuye, tube tubirengagije gatoya, tugaruke ku bahagaze bakiriho bagihumeka umwuka w'abazima. Anabona yewe banatanga n'amaturo. Muzi neza ko u Rwanda rufite ikibazo cy'uko abana bakiri batoya bari mu byiciro bibiri bihangayikishije u Rwanda n'ababyeyi muri rusange. Muzi neza ko kwizi uyu munsi mu Rwanda kugera kuri 41% by'abana b'abangavu baterwa inda z'indaro. Amabwiriza arahari kandi abaye karidinari nta mezi atandatu arashira. Icyo gihe niwe wari uhagarariye Eglise Gatolika mu Rwanda. Ikindi cya kabiri, muzi neza ko mu Rwanda dufite ikibazo cy'abana bagwingiye benshi cyane, tukagira n'abana b'ingererezi cyane. Kandi muzi neza ko mbere y'intambara Eglise Gatolika ndetse n'abaporoso n'abadivantisi bari bagiye bagira ama oruferina. Izo oruferina binyuze mu maturo, mu mpano n'imfashanyo, abo bana bakajyanwa mu ma oruferina bagafashwa. Ariko FPR yabikubise intorezo, oruferina bazihinduye ubucuruzi. Ese uwo muntu muvuga ngo ni karidinari uhakana ko abantu bapfuye, kwari nabwo bwa mbere nabyumva kuva navuka, kuko ari nagomba umuntu witwaza Bibiliya, wasomye Bibiliya, uzi ijambo ry'Imana, uzi Imana icyo ari cyo n'umuntu icyo ari cyo. Umuntu uhakana abantu bapfuye adashobora kwemera abababaye ari kureba mu maso ye, bashobora kuvuga ko umuntu akorera Imana. Ndabereka ko mu by'ukuri kuba uyu munsi wa none abanyarwanda bariho nabi ntabwo ari FPR gusa, n'aba bantu bagiye banisha bavuga mu buzima. Murebe namwe, ni bande batwara amarozi se bagiye kuroga abantu? Ntabwo ari abantu batwaye Bibiliya. Ese uriya bukaridinari bamubwiye ngo genda urahura naka umurimbure, ntiyabutwara se mu ikota muri iyo kanzu agashyiraho agafata na Bibiliya akagenda akajya imbere kuri aritari agatura igitambo? Mu by'ukuri abanyarwanda twagwiriwe na shitani, duhangana n'imyuka ntabwo tugihangana n'abantu. Niyo mpamvu muzasanga rero ibizira bijya ku buturo bwera. Niyo mpamvu uzabona ubude hari ibizira mu Rwanda, nawe ubwo wakibaza ibintu biri kubuka ukabiberwa. Mu by'ukuri uriya ntabwo ari umukaridinari w'abanyarwanda, kardinari wa FPR ahagaraze ku nyungu za FPR, ntabwo ahagaze ku nyungu z'abanyarwanda. Iyo aza kuba ari umuntu Imana yatoye kugira ngo akorere Imana, kubwiza ukuri nyakuri, imiborogo y'abana, yaba abana bafatwa ku ngufu mu Rwanda, yaba abana b'inzererezi barara yewe na hariya hafi yatu harara abana mu mateme, ntabwo hari icyo yigeze avuga se? Hari ubwo yigeze anavuga ati se Kiliziya Gatolika tugira icyo dukora? Ntiyari umuyobozi wayo se? Uyu munsi wa karidinali se yabakorera iki? we agomba kurangiza inshingano ze. Abanyarwanda cyane cyane bari mu gihugu kwirinda ibintu by'aba bantu ngo ni abanyamadini, ahubwo bitonde kubera ko ni igihe kibi gikomeye. Kandi nanone n'abanyarwanda bari bizeye ko ngaho umukaridinali babonye nababwira ko basubiza amahirwe mu isaho, kubera ko bigenda biba bibi kurushaho kandi bizanaba bibi kurushaho. Ahubwo ushobora kugenda uvuga ngo wegere umuntu w'Imana akagutemeka icyuma. Ikindi nanone cya kabiri, none se mu Rwanda ko muzi ko iyo umuntu agiye agatura ituro ku munsi wo kujya gusenga, kwari ku buryo kwari ikintu kiri tabu ko nta muntu ugikoraho, kwari ikintu umuntu aba ageneye Imana nubwo aho atuye bayakoresha mu bindi kandi nabyo bifitiye akamaro umurimo w'Imana. Ariko se none se ntibemeje ko amakiriziya azajya agabana amaturo na FPR? None se ntiyaragare kiriziya? None se hari icyo yavuze? Babyemeye se ubu ngubu abantu ntibatura bakoresheje amakonti banki, icyatumye kikajya muri FPR? Ubwo se buri basigaye iki mu gihugu mu by'ukuri? Ninavuga ahubwo Abanyarwanda, mujye mu butayu, mujye ku mavi, musenge Imana yahoze irinda u Rwanda, irurinde shitani yimuke mu gihugu. Ntabwo byoroshye. Mu by'ukuri umuyobozi w'ikiganiro, ibintu bibera mu Rwanda ni urusobe rw'ibibazo utashobora gusobanura, hari aho bigera abantu bikarenga. Gusa nabwira Abanyarwanda ndangiza ko twebwe ubwacu Abanyarwanda ni twebwe tuzagarura isura y'u Rwanda, tukabisongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi bivuye mu mitekerereze yacu, mu maboko yacu no mu bumwe bwacu nk'Abanyarwanda. Gushimira umuyobozi w'ikiganiro, nshimire abo twafatanya muri ikiganiro, nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma, abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi. Imana ikomeze irinde Abanyarwanda mu kaga barimo. Murakoze nawe.
Urakoze Ange, urakoze Jean Pierre, mwese mwese nawe namba dukomeze ndabashimiye, na Chantal na Serge, abadukurikiye bose turabashimye. Turabifuriza amahoro y'Imana. Ingingo ya Kambanda Karadinali Kamatwa azanye irakomeye, ariko ngiye ikintu cyantangaje kuko nababwiye ndezima n'ukuntu ashyigikira iriya principe yo kwica uhereye iruhande umuntu muhanganye, aribyo yajustifiye ko ngo abana, abakecuru, abasivile bose ngo bishwe kubera ko ngo bari bivanze n'abasivile muri Congo, bakicwa na FPR. Aha ngaha rero bikaba nk'uko nabibabwiye byangibutsaga ko iyo ajustifiye ibintu nka biriya, nabyo bishobora kujustifiya, ashobora guha igisobanuro nanone byabaye muri 94, kuko mu 94 hari abagome nanone bicaga nabo bahereye iruhande bavuga ngo ngwica imbeba ngo nta babarira nihaka, bakica abana b'abatutsi, abarwaya, abakecuru, abana bonka, bakambakamba, byose bakica. Urumva ko iyo principe abagome muri 94 bakoreshaga niyo na Kambanda akoresha ubu ngubu, donc arishyigikiye kwa ni solo muri principe kwica uhereye iruhande. Urumva rero ko ni ibintu bibabaje ku muntu w'umukaridinali, ibyo ngibyo nta muntu abitambukaho atabivuze, ni ibintu biteye ubwoba. Ariko nk'uko nayo mbivuze, Imana warose nawe burinda bucya, turacyari mu gihano cy'Imana hari kugira ngo iduhe umukaridinali nk'uriya. Reka ndekere aho ngaho. Mwese abadukurikiye ndabashimye, mwihangane. Ni ibintu bibabaje, ibintu biba ku Banyarwanda kubona tugira umukaridinali nk'uriya. Nukumya tugasenga abantu bakajya ku mavi, wenda Imana ikazadushakira igisubizo kinyuze Abanyarwanda, ikintu cyatuma Abanyarwanda barushaho gukundana, bakegerana, abantu bakagira impuhwe z'abandi. Ntitugire abantu bihaye Imana ariko bafite umutima bagendera kuheza nguni, cyangwa se bagendera kuri principe nk'izi nterahamwe. Murakoze. Imana mwese ibarinde. Nikabagema Eduwari ubategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage, akanakibagezaho. Mugire amahoro y'Imana. Turabakunda cyane kuri Radio Itahuka.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwongera guhagahindura kinyi ibiganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ya tuni demokrasi, tidak hanya bicara tentang.
naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro
ahoraho Nyarwanda nyamiza we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokrasi igahe bitaro ritavangura nimucyo twibobo turikera vuba biduke nk'igihugu n'ubwitanyize Mare hose iraganje, intwaro yacu ni